Blog Talk Radio.
Ruka ivugira i Washington DC turi kuwa kane ni tariki ya 14 z'ukwezi kwa 10 umwaka 2021 muri kumwe nanjye Serge Ndayizeye wabateguriye kandi nyine nk'uko mumenyereye kubana namwe mu buyobozi bwa Raditahuka ariko nk'uko mubizi n'ikiganiro cy'amategeko n'ubucamanza mu Rwanda mutegurirwa kandi mugenzwa na Maitre Valentin Akayezu bikaba bineje kongera kubana nawe kuri uyu mugoroba ariko turi kumwe nanone na Maitre Ignace Rusagara nizere ko mutegereje muri benshi kino kiganiro nyine cy'amategeko n'ubucamanza mu Rwanda mumaze kugenda mukunda muri ibi bihe tumaze igihe tugitangiye Uyu mugoroba rero turaza kureba ku itegeko nshinga nk'uko mubizi twamye tuvuga ko tuzariganira ariko uko turiteguye hakazamo nyine andi makuru arebana na za breaking news cyangwa andi makuru yabaga yabaye mu gihugu cy'u Rwanda yihutirwa agatuma turisubika ariko uyu mugoroba tukaba tubijeje ko tugiye guhita turyinjiramo rwose mu kanya katarambiranye ndagira ngo ariko bagenzi bacu Maître Rusagara Ignace na Maître Valentin Akayezu babanze babasuhuze kuko mbere yuko dutangira niyo muco wacu nyine kugira ngo mumenye nuko bameze mbere yuko tuganira ku ngingo twateguye reka duhere kuri Maître Rusagara Ignace niba mutwumva mukaba mwasaba abateze amatwi ikiganiro cyacu cy'umugoroba
ndagushimiye Comrade Serge kandi nagusuhuje kuwa ku mugoroba w'uyu munsi wongeye kumpa ikaze muri studio za Radita aho tuganire abavandimwe bacu n'abakunzi bacu bari impande zitandukanye ndagira ngo nanone kandi mbonereho umwanya nanone wo gusuhuza Comrade Valentin Akayezu mwarimu wanjye mpora mbivugana ku itahuka sibwo bwa mbere duhuriye mu kiganiro ni inshuro nyinshi ni reka nongere rero mvuge ko ari ibintu by'agaciro kuba umwanya nk'uyu nguyu mpurira mu kiganiro n'umwarimu wanyigishije kandi tugerageza no kureba ko njyewe mfatanya n'umwarimu wanyigishije kureba ko dushobora kugira igihugu gikwiranye n'ibyo yanyigishije n'ibyo yigishaga abandi bagenzi banjye bamwigiyeho n'ibyo ndetse nawe bamwigishije ni umwanya mwiza rero wo kugira ngo uyu mwanya waba ari umwanya w'abanyamategeko b'abanyarwanda kugira icyo batekereza ni kugira ngo babe bagira uruhare mu mpinduka ikenewe mu Rwanda aba rero Comrade Serge ngirango ndekera ahangaha ariko turi buze gukomeza kongera kugira icyo tuvuga mu mwanya uri imbere murakoze
urakoze cyane Comrade Maître Ignace Rusagara nibyo kuko narabivuze nti ni ibintu by'agaciro kubana na mwarimu wawe nanjye ubu buri wa kane mba niteguye nyine kuza mu kiganiro cy'amategeko kuko hari byinshi mbyungukiramo ubuse navuga ngo ikira ni mwarimu wacu twese kuko kuwa kane barambaze bati byagenze bite ku kiganiro kitabonetse nyine urumva yuko uza rimwe mu cyumweru ariko abantu bagutegereje ari benshi kuko tuba tuzi neza ko mu byo mwaduteguriye biza kugera ku banyarwanda cyane cyane kuko Maître Rusagara bivugaga banyotewe n'impinduramatwara banyotewe no kumenya icyo amategeko babwira mu gihugu cy'u Rwanda Maître Valentin Akayezu namwe kaba nababwira nti ikaze mu kiganiro
urakoze Serge urakoze Maître Ignace gahurira nanjye uri mwarimu wanjye uranyigisha ibiganiro ukora ndabikurikirana kandi mbyigiramo ibintu byinshi cyane inararibonye ntari mfite ngukomora twese ni ugufashanya na numva ku rwanjye ruhande ntawakwita ko ari umwarimu wundi twese turigishanya turubakana tugashyigikirana ubwo rero nanjye nshimiye Serge wongeye kumpa iyi platform kugira ngo tuganirize abakunzi ba radiyo Itahuka nahoze numva mu kiganiro cy'ejo duha statistike z'abakunzi abari i Burundi ubwo turabaramukije abo baturanyi b'i Burundi turamukije abari za Kisoro za Katuna aho hariya hose abari mu Rwanda mu bice bitandukanye iyo za Goma za Bukavu abakurikirana radiyo Itahuka aho bari hose hirya no hino ku isi ngo turabasuhuje dukomeze duterane inkunga turebe ko ejo twazabona u Rwanda rutuje kandi rubereye buri wese
urakoze cyane nibyo rwose hari abenshi bambwiye bati kutatuvuza aho duherereye ariko nta wavuga buri muntu wese aherereye ariko nk'uko rubikomojeho nyine ku Barundi ku by'umwihariko n'abantu bakurikira gahunda zacu kandi banadushyigikiye ubwo rero n'abandi mu bindi bihugu imibare irahari ariko wenda nuko byagaragara ko Abarundi bakwiye kumenya ko umubare wabo udutera ishema byari ngombwa kuri uyu mugoroba rero ndumva turi bujye mu itegeko nshinga nkurikije inshuro tumaze gusubika ingingo ireba n'itegeko nshinga ry'u Rwanda, ariko nanone hari akantu kandi gacya Kagame ahora azana utuntu tw'udushya mu Rwanda. Hari aho bavuga ati ntabwo dukurikiza rules cyangwa amategeko, ati dukurikiza choice tuba twafashe. Aho umuntu yanakwibaza ati ni gute tugira amategeko, ni gute itegeko amategeko yandikwa agashyirwaho, ni gute imanza zicibwa niba rules zitemerwe mu Rwanda cyangwa amategeko adakoreshwa, tugahitamo kugendera ku byemezo bisanzwe amategeko ntacyo yamariye abanyarwanda. Nagira ngo wenda munyemereye aho ngaho niho twahera mbere y'uko twinjira mu itegeko nshinga nyamukuru.
Yego Serge, ndumva twabivugaho rwose.
Nyemereye noneho gatoya, hari audio Kagame abyivugira ati twe dukurikiza shuwa tuba twafashe, ntabwo tugendera kuri ruzi cyangwa ku mategeko, urebye n'icyo yashaka kuvuga. Ni ibintu biteye impungenge kumva umuntu witwa umukuru w'igihugu avuga ati ntabwo dukurikiza amategeko, ahubwo dukurikiza shuwa zacu tuba twafashe. Icyo gihe amategeko ntacyo yaba amaze mu Rwanda, nta n'icyo yaba amariye abanyarwanda. Reka dutege amatwi ku gace mbere y'uko abanyamategeko bacu bagira icyo bavugaho.
We have to make choices, even in difficult choices about what we want to do and want to achieve and where we want to be. We don't follow rules, we follow choices. There is no rule book for us. You know, there is a tendency that we said we have to make choices, even in difficult choices, about what we want to do and want to achieve and where we want to be. We don't follow rules, we follow choices. There is no rule book for us. You know, there is a tendency that the
Maitre Valentin na Maitre Rusagara muramwumva Kagame nyine muri ako kaudio kagufi cyane ashimangira yuko nta mategeko agomba gukurikizwa cyangwa amabwiriza, ahubwo bakurikiza amahitamo yabo. Ati nta gitabo cyaruze cyangwa cya mu rwego rw'amategeko, wenda ariko nabivuga dukurikiza duhitamo ibyemezo by'amarangamutima yacu nibyo tugenderaho. Maitre Valentin akayezu ariya magambo ya Kagame nkeka ko yari akwiye gushaka ingabano b'abanyamategeko, abacamanza, abavoka bose bari bakwigwa mu kantu bumva yivugira ati ntabwo dukurikiza rules cyangwa amategeko, duhitamo ibyemezo by'amarangamutima yacu. Ati nta gitabo cy'amategeko tuba dukwiye kureba ngo dukurikize.
Urakoze Serge. Kiriya kiganiro Kagame yagiranye na bariya barimu muri Harvard University naragikurikiranye, gerageza kukibaza, nagiye ngisubiramo kenshi, ngerageza kumva no kureba ikintu yashakaga kuvuga, ariko mu by'ukuri nta kindi yavugaga. Uriya Kagame ni umuntu uzi gutoranya amagambo, ategura amagambo ari buvuge kugira ngo akurure imbaga y'abamwumva, ariko ibyo abavuga kenshi ushobora kubishaka haba mu rwego rw'amategeko nk'uko tuvuga, cyangwa se muri za politike z'igihugu, za policies, ntugira aho ubisanga. Urabona mu Rwanda bakunda kuvuga cyane cyane ibintu byitwa kwihesha agaciro, za siroga zo kwihesha agaciro, resilience. Ariko iyo ugiye kureba neza, nta hantu ushobora gusanga ibyo bintu hari aho byanditse, nta hantu ushobora gusanga hari ahantu na hatoya babisobanura, haba mu mategeko dufite, haba muri iri tegeko nshinga dushaka no kuganiraho, nta hantu uzasanga icyo kintu bita resilience cyangwa kwihesha agaciro cyanditse. Nujya no muri za policies za leta, politike zitandukanye, nabwo nta hantu bashobora kukuzanira ngo bakwereke ngo iyo filozofi yo kwihesha agaciro igihugu kigenderaho ubone hari ahantu yanditse. Ntaho ni za siroga gusa, uzarebe na kiriya kigega bashyizeho kitwa agaciro fund gira ngo muzi neza ko nta tegeko rigishyiraho nta tegeko rikigenga nta no urabona hariho na structure yashyizweho yitirirwa ibyo bintu by'agaciro ariko ntushobora no kubona itegeko ribigenga none ukavuga uti se ibi bintu biturukanye ni ya magambo gusa yo gushaka kugaragara cyangwa se kwigaragaza mu isura idasanzwe nk'umuntu udasanzwe ni muri urwo rwego jyewe nabifatamo buriya hari ibi bihugu byo muri ibyo bihugu muturanye cyane cyane ibyo muri Amerika y'Amajyepfo iyo urebye ibyo bihugu usanga hari za filozofi bagiye bazamura zimeze nk'izo ari naho mvuga yuko abanyarwanda babikopeye ibyo bintu bya resilience byo kwesha agaciro ari naho babikuye ko muri ibyo bihugu bagiye bazamura ibintu bagiye bita post development strategies izo post development strategies bazishyiriyeho iki iyo ugiye mu bihugu nka za Bolivia ibihugu nka za Venezuela ibihugu nka za Irigwe n'ibindi bitandukanye naho ko bafite abantu b'abahanga b'abanyabwenge n'imico n'amafilozofi yabo sosiyete zabo zigenderaho baricaye basanga za mode z'iterambere cyangwa se z'amajyambere zo twita development approaches dukunze kugutira cyane cyane muri ibi bihugu byateye imbere mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi basanga izo approach ntizigitanga ibisubizo bikwiriye nibwo rero batangiye kuzamura ibyo bintu bita post development strategies ni nko kuvuga ngo mbese kuri modeli tubwirwa n'ibi bihugu bindi ko ntacyo zidufasha ko nta zidadufasha gukemura ibindi bibazo hari ibyo twebwe dushobora gukomora mu mico yacu hari ibyo dushobora gukomora muri za culture zacu noneho bikaba byadufasha gutera imbere ntuzasanga n'ujya muri ibyo bihugu bafite za discourse bita growth degrowth ni ibintu bitandukanye aha rero niho njya mvuga yuko abanyarwanda babikomoye babikuye noneho baraza nabo basa nk'ababyiyapropriya babigira ibyabo ariko noneho igitangaje ni uko udashobora gusanga hari dokima n'imwe ibyo bintu cyangwa se iyo resilience policy yanditsemo nta hantu uzayisanga no mu mategeko nta hantu ushobora kuyisanga na hamwe nibuka ijambo Kagame yavuze ubwo yarahiriraga iyi manda arimo iyi manda ya gatatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi yavuze discours nita ko ari discours yari kugiye ku giti cyanjye narayikurikiye ku ruhande rumwe numvaga ari discours yari inteye amatsiko ariko ku rundi ruhande nza gusanga ni discours iteye kwibaza cyane ko muri iryo jambo Kagame yavuze ubwo yarahiraga mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi hamaze kuba ivugururwa ry'itegeko nshinga amaze no kongererwa indi manda ya gatatu y'imyaka irindwi yavuze ijambo ati u Rwanda ubu nta banzi rufite yarivuze mu cyongereza yabwiraga imbaga y'abanyarwanda n'imbaga y'abanyamahanga bari aho dore ko hari n'abakuru b'ibihugu bitandukanye byo muri Afurika bari bitabiriye uwo muhango avuga ngo u Rwanda rw'ubu nta mwanzi rugira yavuze iryo jambo ntangira kwibaza ndetse aho igihugu cyaba gihindutse se igihugu cyaba gifashe umurongo mushyashya kuko ubundi tumenyereye muri mu magambo y'abafite ubutegetsi n'ababuvugira n'abafana babwo bose ko bakunze kwita abantu abanzi b'igihugu ugasanga wenda abagira ibyo banenga ku mikorere y'ubutegetsi bose bahise bahindurwa abanzi noneho rero icyo gihe perezida wa repubulika aravuga ati u Rwanda nta mwanzi rugira icyo gihe numvise ari ibintu bishyashya ndavuga ndetse twaba dutangiye kwizera u Rwanda rushyashya u Rwanda ruzima u Rwanda umunyarwanda wese isangamo ariko nyuma gato yamaze kuvuga ibyo nibwo yatangiye nanone muri bya bindi akunze kuvuga cyane cyane anenga ibi bihugu byateye imbere bimuha amasomo abinenga ko bimuha amasomo icyo gihe yavuze ijambo avuga ati usanga ibi bihugu biduhatira kugendera ku mahame byo yitaga dogmas kuko ijambo yarivuze mu rurimi rw'icyongereza ngo izo dogmas baduhatira cyangwa se ayo mahame baduhatira gukurikiza gusanga ari amahame n'iwabo batagikurikiza cyangwa se abaturage babo batacyemera ariko nagira ngo nibutse yuko ayo mahame yavugaga ni amahame ya demokrasi ni amahame yo kubaha uburenganzira bwa muntu ni amahame y'ubutegetsi bukorera mu mucyo ubutegetsi buhumuriza buri wese ubutegetsi budakumira ubutegetsi bwibonwamo n'abantu bose ibyo nibyo yitaga dogmas urumva rero byari bitandukanye na cya kintu yari yahereyeho avuga ko u Rwanda rutakigira abanzi biba bivugurujwe n'ibyo yari amaze kuvuga icyo rero nicyo kibazo gikomeye kuko usanga nk'ibyo perezida yaravuze ati twebwe ntidukurikiza ibyanditse mu bitabo by'amategeko ahubwo dukurikiza amahitamo dukurikiza amahitamo yacu ikibazo rero kinini kikaba mbese ayo ni amahitamo y'abandi ni amahitamo y'abanyarwanda ese abanyarwanda uyu munsi bashobora kwicara koko mu bwisanzure bwabo bagahitamo uburyo bubambura uburenganzira bwabo bagahitamo uburyo butuma batabona ubutabera bwisanzuye bwigenga uburyo butuma batabasha kwishyiriraho ubuyobozi bubabereye mu bwisanzure ayo mahitamo koko twavuga ngo ni abanyarwanda bayakora ntabwo ari byo turabizi ayo ni amahitamo afatirwa mu zindi nzego akitirirwa ikindi gihugu kuba rero perezida w'igihugu agira ati twebwe ntidukurikiza ibyanditse mu bitabo by'amategeko ahubwo dukurikiza ibishingiye ku mahitamo yacu icyo ni ikibazo gikomeye cyane ni ikibazo gikomeye cyane kuko kigaragaza wa muco nyine wo kudaha agaciro amategeko igihugu ubwacyo cyishyiriraho nanone nkivuga ku by'amagambo yagiye avugwa meza nibuka ijambo uwari perezida wa komisiyo y'ubumwe bwa Afurika yavugiye mu Rwanda icyo gihe hizihizwaga isabukuru y'imyaka 20 yarishize habaye jenoside yakorewe abatutsi icyo gihe perezida w'iyo komisiyo yari madamu Dramini Nkosazana Zuma icyo gihe yari i Kigali kuri Stade Amahoro avuga ijambo rikomeye cyane ni ijambo nibwiye yuko abanyarwanda batigeze bumva cyangwa se babasha gusobanukirwa ariko ryarimo ubutumwa bukomeye cyane bwari bubagenewe yaraje avuga ku kamaro k'icyo yise diversity urunyuranyurane donc kuba abantu bakwemerana mu runyuranyurane rwabo mu runyuranyurane rw'imitekerereze yabo noneho aravuga ati Madame Dramini Nkosazana Zuma icyo gihe yatanze urugero aravuga ati muzitegereza ubusitani bw'indabo uburyo ya mabara meza atandukanye y'indabo uko ziteye mu busitani ariyo abagize ubwiza bw'ubwo busitani ayo mabara atandukanye donc yerekanaga akamaro k'urunyuranyurane rw'ibitekerezo ibitekerezo bitandukanye ibyo yabibwiraga abanyarwanda ababwira ko uko kwemerana kwaba uburyo bwiza bwo gukumira cyangwa se guhagarika amakimbirane atandukanye aranga abantu cyangwa se yanaranze abanyarwanda kugeza ku mahano twabonye ya za 1994 unarebye n'ibyakomeje nyuma yaho hose rero bihita bigaruka hahandi nahere ivuga ni nta kindi cyashimangira ko igihugu kibaho gitekanye nko kugira amategeko akomeye ho kugira amategeko afite imbaraga kandi amategeko ashyirwaho mu buryo buboneye. Amategeko ashyirwaho mu buryo buboneye niyo yonyine ashobora kubaka umusingi ukomeye igihugu gishobora kugenderaho. Ngo rero twavuga ko vraiment iryo jambo Perezida wa Repubulika yavuze avuga ati twebwe ntabwo dufite igitabo cyanditsemo amategeko, ahubwo ibyo tuzi ni ibyanditsemo amahitamo yacu. Ariko nanone wakwibaza uti ayo mahitamo ni ayahe, ari determine hehe, ari defini hehe, ku buryo abantu bashobora no kuyafata bakaba bayasoma, bakaba bayaganira, bakaba bayasobanurirana, ni hehe hari? Ntabwo hagaragara. Ibyo tuzi ni amategeko yanditse dufite, ariko hari ingorane ikomeye yo kubasha kubahiriza amategeko igihugu ubwacyo kishyiriyeho. Rero akaba ari nayo mpamvu nyine navuga ko twagize iki gitekerezo cyo kuba twaganira ku itegeko nshinga, kuko iri tegeko nshinga navuga yuko ni rwo rumuri cyangwa se niyo ndorerwamo kugeza ubu ngubu u Rwanda rufite igaragaza imibereho y'igihugu, ko igihugu kigomba kuba kimeze, ko igihugu kigomba kuba gikora. Nta kindi dufite, nta kindi Abanyarwanda bazi uretse iryo tegeko nshinga. Ibyo bitabo bindi by'amahitamo ntabyo Abanyarwanda bazi, ntabyo basomewe, ntabyo babwiwe, nta nubwo bibasha kugaragara. Rero icyo tugomba kwitaho tukanaharanira ko cyubahwa, itegeko nshinga rigenga Abanyarwanda, kuko niryo tuzi, niryo dufite, niryo tubasha gufata tukaba twasoma tukaganira ku biririmo, ku bitugenga, ku bigenga igihugu, ku bigenga imiyoborere yacyo, no kubifasha gusobanukirwa mu by'ukuri ejo hazaza h'igihugu. Ni muri ubwo buryo numva umuntu yaba abisobanuyemo. Bacyari kumwe?
Turahari, urakoze cyane. Maître Valentin. Ngira ngo reka nshimire Serge ubanza kuzana ingingo, kuko ni ingingo itujyana neza mu kiganiro waduteguriye uyu munsi cyo cyerekeranye n'itegeko nshinga. Ariko numvise Biriya Kagame yavuze nibyo so they make choices and they force choices, nibyo. Ariko they make stupid choices and they fall those choices. Ntabwo uyu munsi bashobora kumbwira ngo choices bakora ni choices zo kwirwa bubaka ama safe houses mu Rwanda yo kwinigiramo abanyarwanda encore, ngo uvuge ngo izo nizo choices ngo wa making ngo nizo bakwisa kwa ko nta mategeko. Ibyo Kagame avuga nibyo, ni choices zo kwambura abantu imitungo yabo, baba abanyarwanda b'abakene, baba bakire, ni choices zo kwica abantu, ni choices zo gukoresha inkiko uko bishakiye. Izo zo nizo ko amategeko kunaje n'ibintu bigomba kugenda, ariko siko bigenda. Kagame rero hari igihe arengwa cyangwa n'amaraso menshi akarengwa akavuga ibyo atarakwiye kuvuga, ukurikije uburyo iyo akora ntabwo yari akwiye kuba yaravuze icyo kintu. Ariko njye Maître ku bwanjye, Kagame yagiye akora records nyinshi zizamugaruka nyuma, ariko iki nacyo ndasaba ko abantu bagishyira muri records zibizaranga Kagame igihe yari ari ku butegetsi. Ariko nanone ndagira icyo nkubaza, hari ibintu tujya twumva twaranabyize, icyo bita rule of law country, ndetse n'u Rwanda narwo rujya ruvuga ko ari a rule of law country. Binavugwa na Kagame watinyutse agasohora amagambo nk'ayo ngayo mu kanwa ke, abivuze inshuro igihumbi ko u Rwanda ari a rule of law country. Igihugu kuba a rule of law country ntago birebwa n'igihugu gusa, hari n'ibindi bihugu birabireba, cyane cyane nk'iyo hagiye kubaho ibyerekeranye no gufasha, iyo hagiye kubaho ibyerekeranye na cooperation mu bintu by'ubucamanza bitandukanye, byose bakomeza kurako icyo gihugu ari a rule of law country. Ikibazo cyanjye ni icyo, niba umukuru w'igihugu ashobora guhagarara uyu munsi akavuga ku mugaragaro ndetse akanavuga no mu rurimi abazungu bumva, akavuga ko nta bitabo by'amategeko bikurikizwa, akavuga ko nta mategeko akurikizwa, akavuga ko hakurikizwa amarangamutima mu Rwanda, ni wenda ya Kagame n'agatsiko ke, ubwo bifite ingaruka ziye ku gihugu, cyane cyane mu byerekeranye no mu ruhando mpuzamahanga ukuntu igihugu gifatwa, bifite ingaruka ki ku butabera muri rusange no ku buryo bw'umwihariko ku bucamanza. Uyu munsi watubwira ko dufite abacamanza ba following choices cyangwa ba following amategeko, watubwira ko dufite umushinjacyaha uyu munsi akora iki, ni watubwira ko dufite inteko ishinga amategeko uyu munsi akora iki, watubwira ko ejo u Rwanda ruzahagarara rugasaba, ukavuga ati dufite abantu dushaka kuza kuburanisha, barababuranisha bakoresheje choices. Numvise ibintu binteye ubwoba, nagira ngo udufashe udusobanurire ibyo bintu. Urakoze.
Nakoze Nyasi. Ibintu bya rule of law ni ibintu bigoye, hari ibiganiro nigeze kujyamo, icyo gihe harimo umwarimu umwe wo muri kaminuza, aza kuvuga ko rule of law n'abadiktateri n'abanyagitugu nabo bashobora kwishyiriraho sisiteme yabo ya rule of law, cyangwa se icyo twita mu gifaransa etat de droit. N'abadiktateri iyo babaje barakubwira bati natwe ibihugu byacu bifite amategeko bikurikiza, bifite amategeko bigenderaho, bakayakwereka, noneho bakanakwereka yuko ayo mategeko akurikizwa. Buriya ba Putine ibintu birirwa bakora muri Russia, baba bakubwira ko ari amategeko bakurikiza. Ugiye muri za China, ibyo bakora byose ni amategeko. Ugiye muri za North Korea hose, baba bakubwira bati ibi byose ni amategeko dukurikiza. Turashyira mu bikorwa amategeko ibihugu byacu byashyizeho. Buri muntu wese avuga yuko afite iyo rule of law. Donc kuri formally, mu buryo formel bw'imyandikire, koko ayo mategeko baba yafite, ariko noneho se substance y'ayo mategeko ni iyihe? Ni amategeko arengera abantu koko, cyangwa se ni amategeko ahonyora abantu? Icyo ni cyo kibazo gikomeye. Iyo rero wubatse amategeko ahonyora abantu, nibyo ushobora kugenda ukagaragaza uti dufite amategeko agenga ibi n'ibi n'ibi n'ibi, ariko mu by'ukuri akaba ari amategeko ahonyora abantu. Icyo gihe ntabwo aba gifite agaciro ka ya spirit ya rule of law. Ako gaciro nikaba kagihari, kuko ni amategeko akandamiza abantu, ni amategeko ahonyora abantu. Rero ikibazo wibajije ute se abacamanza baca imanza bakurikije iki? Bakurikiza ayo mahitamo, bakurikiza amategeko, kwishinga amategeko ikora ayo mategeko, bigenda gute? Njyewe navuga yuko urebye ibyo perezida yavugaga, izo choices zabo bazandika mu mategeko, noneho bikaba byavuye muri za choices za system iyobora. System ifite ubutegetsi, yamahitamo ibyo bashaka ko bibaho, bakaba ari byo bashyira mu mategeko, noneho bakabihereza umuntu wese, yaba inzego zibishyira mu bikorwa, zaba inzego z'ubucamanza zikwiye kuburanisha banyuranyije n'ayo mahitamo y'ubutegetsi, yewe n'inteko ishinga amategeko nayo ugasanga irakora amategeko ariko ashingiye kuri ya mahitamo ya mahitamo y'umutegetsi umwe cyangwa se ya groupe ntoya cyane y'abafite ubutegetsi ugasanga baribanda kuri ayo mahitamo ari nazo ngaruka ziba hehe mu gihe habaye imanza umucamanza zaca imanza abanze yibaza ariko umurongo wa politike ni uwuhe ntago ikibazo cya mbere azibaza ari ukureba ngo mbese amategeko ariho ni amategeko akwiriye ni amategeko nkwiriye kuba nubahiriza ni amategeko nkwiye kuba nkurikiza ibyo ngibyo ntago ari byo azaha agaciro icyo azaha agaciro ni ukumenya ngo mbese ubutegetsi burifuza iki kuri uru rubanza kuri iyi dosiye ni icy'ubutegetsi bwifuza ni icy'ubutegetsi buyirebaho donc iyo nizaba preoccupation ya mbere y'umucamanza nizo ngaruka rero zo kugira sisiteme imeze kuriya zo kugira sisiteme itubakiye ku mategeko akomeye kandi ahamye koko agenda igihugu ahubwo ugasanga sisiteme yubakiye ku bitekerezo bya groupe runaka y'abantu izo nizo ngaruka ni nayo mpamvu tudashobora kwikuza ngo twirarire ngo tuvuge ngo twubatse igihugu kigendera ku mategeko ya kandi na nyir'ubwite abyivugira ati nta gitabo cy'amategeko dufite ahubwo twubatse igihugu kigendera ku mahitamo y'abantu bakeya cyane bafite imbaraga z'ubutegetsi nuko uko niko kuri kw'igihugu niko igihugu kimeze niko igihugu gifunksiona niko igihugu kiri kugaragara ni nayo sura igaragara mu ruhando mpuzamahanga ni nayo mpamvu igihugu gihora mu bibazo byo kwisobanura ku bibazo by'uburenganzira bwa muntu ku bibazo bya demokarasi ku bibazo byo kubahiriza uburenganzira butandukanye bw'abantu ikibazo cyo kubaka inzego zikomeye zigenga niyo mpamvu nabo bahora bisobanura buri munsi ugasanga leta n'ubundi umurimo wayo mu Rwanda mpuzamahanga ni uguhora itanga ibisobanuro by'ibyo ukora ubundi yaba bubakaga igihugu gifite umurongo uhamye ntabwo ibyo byose byakagombye kuba bibaho
urakoze cyane metre ngira ngo uvuze ikintu nanyibutsa koko n'urugero rwiza utanze ikigaragaza ko bagendera cyangwa bakurikiza amahitamo bikanabatera guhora bisobanura nk'uko ubivuze ngira ngo urugero rwa hafi wenda abanyarwanda barurebera ku rubanza rwa Rusesabagina iburyo no kugeza n'uyu munsi ari abantu bakigerageza kugenda bisobanura ko ibyo bakoze ari byo kandi mu by'ukuri ubusanzwe amategeko niyo ari kuba yivugira akavuga ati amategeko ateganya ibi ngibi dore nabyo byakozwe ibyo ngibyo ntabwo byabaye ni urugero ruhari urakoze rero ndagushimiye tujye kumva icyo tuganiriza ku itegeko nshinga abanyarwanda barabinyotewe ariko nagira ngo unyemerere gato bakomeje kutwandikira muri studio batubwira ati turashaka ko mudufasha Valentin agafata iminota mike akadusobanura ku bijyanye n'irekurwa rya former Prime Minister Damien warekuwe ku mbabazi za Kagame abantu bakomeje kugenda bavuga ibintu byinshi bamwe batubwira bati bavuga bati ikibazo cyabayeho cyari ikibazo cy'amasheke twarabiganiriye hano kwitahuka ndetse twanagaragaje ko habayeho strategi ya Kagame yo gushaka gukenesha Damien n'abariya bamuhagaze arambere zivugwa twarabigaragaje ko ari abakozi ba Kagame noneho batwandikiye baravuga bati hari ibintu bidasobanutse baravuga bati Valentin nagerageze adusobanurire ko uru rubanza rwihutishwaga nkaho bakoreshaga telekomande mu rugwiro bavuga ati ni mwihute dukora ibi n'ibi bakibaza se izi mbabazi Kagame yazikuye hehe zo kugirira Damien imbabazi zo kumurekura amaze kugurisha imitungo ye yose yayimaze kugeza ubu ngubu babikurikirana hafi bavuga ko Damien adafite n'aho ajya gutura adafite n'indi sukse do revene ashobora gukuramo n'amafaranga yo kujya gukodesha ese Kagame yaba yamuhaye ayo kujya gukodesha ese Kagame iriya miliyari bamuciye ari bumufashe kuyishyura nka mugenzi we umuntu wabaye mugenzi we abantu baribaza ibibazo byinshi ugerageze udusobanuye menye mu rwego rw'amategeko ingaruka za ziriya mbabazi yatanze ese zatanzwe huti huti gute Kagame afunze abantu benshi afunze n'abari inshuti ze magara ntabwo yigeze batekereza kugira ngo abe yabaha imbabazi mu buryo bwa huti huti ibi bintu Maître Valentin urabona bihishe iki bisobanuye iki urakoze
ku muntu uzi imikorere cyangwa se ugerageza gukurikiranira hafi imikorere ya politiki y'u Rwanda ntiyabura kwibaza mu by'ukuri ko hashobora kuba hari indi mpamvu yatumye uriya mugabo Habumuremyi Pierre Damien ajyanwa mu bucamanza agafungwa hashobora kuba hari indi mpamvu itaramenyekana mu by'ukuri bikaba bitari kiriya kibazo cy'amasheke doko ibyo bitamenyekanye birashoboka ko rwose bishobora kuba bihari noneho ikibazo abantu bari kwibaza bati izi mbabazi za huti huti imanza zirangiye ejo bundi twibutse yuko na byumweru bibiri birashira urubanza rwo mu rwego rw'ubujurire rurangiye noneho umuntu agahita yibaza ati se izi manza zite nako izi mbabazi zise ziza aka kanya bisobanuye iki navuga nyine ko biri muri wa mugambi kuba yaragiye mu butabera kuba yaragejejwe mu bucamanza agakatirwa n'ubundi nyine ni ibishingiye kuri ya mahitamo twavugaga ko igihugu kiyoborwa bishingiye ku mahitamo y'ufite imbaraga z'ubuyobozi donko icyo nibyo byatumye uriya mugabo ajya mu butabera noneho n'uburyo ubucamanza bwabyitwayemo nabyo icyo twabivuzeho mu biganiro bishize tuvuga tuti iyo urebye ibihano nubwo yagabanyirijwe igihano igihano cy'igifungo kikagabanywa cyangwa se igice cyacyo kigasubikwa ariko noneho ikibazo kigasigara abantu bibazaga ku kibazo cy'amande ni ukubera icyo umucamanza yamuciye amande angana kuriya ibyo byose nyine ni ibintu bitera abantu kwibaza impamvu yabyo harimo urujijo rukomeye ariko nanone nanibutse yuko ibyaha Pierre Damien yakurikiranyweho byose birimo ikibazo cy'amasheke atazigamiwe aregwa kuba yaragiye atanga ariko muri politiki y'u Rwanda biriya byaha bibarirwa mu byo bita ibyaha bimunga ubukungu bw'igihugu noneho umurongo unahari nuko ibyaha bimunga ubukungu bw'igihugu harimo icyo kugereza umutungo wa leta harimo ibinyine bishingiye ku by'imitungo nk'ibi byo gutanga za sheke zitazigamiwe kuko nabyo ni ibindi bibazo bya ruswa n'ibindi donko ibyaha byose biza muri uwo murongo bibarirwa mu byaha bimunga ubukungu bw'igihugu ni ibyaha byashyizwemo imbaraga ukurikije za discours politique z'abategetsi ni ibyaha byashyizwemo imbaraga kugira ngo bihanwe bitajenjekewe bihanwe bitajenjekewe ariko noneho urabona biratangaje kuba umuntu w'umuyobozi prince wabaye umutegetsi ukomeye twibutse ko yari n'umuyobozi kuko niwe wari usigaye ayobora ruriya rwego rushinzwe n'imidari ndumva ari uru rwego rushinzwe imidari niwe wari usigaye aruyobora tuje yari akiri umuyobozi noneho uwo muyobozi wagize uruhare mu bya bimunga ubukungu n'iki akabihanirwa hatarashira ibyumweru bibiri gusa n'urubanza rurangiye agahita ahabwa imbabazi ibyo ni ibyerekana ka gaciro gake politiki y'u Rwanda iha urwego rw'ubucamanza nuko nabivuga ibindi byo guhabwa imbabazi bihisha inyungu za politiki byo ni ibintu bigaragara wenda ikigoye ni ukumenya ngo izo nyungu ni izihe ariko nk'uko nabivuze imikorere ya politiki y'u Rwanda irazwi byanze bikunze hari ikintu gihishwe kandi nta n'igitangaza ejo bundi nitubona Pierre Damien Habumuremyi yahawe akazi si ubwa mbere abantu bakatiwe n'inkiko bahabwa imyanya mu Rwanda mu bihe bishize twarabivuze bavuze za kese zaba Kalisa Alfred unambasaderi sinyaramwemeje twavuze abitwa ba Marc Kabandana bakatiwe n'inkiko nabo mu byaha bimeze nk'ibi ngibi bimunga ubukungu bw'igihugu nyamara ntibibujije Marc Kabandana kuba mu rwego rw'igihugu ngishwanama ruriya rwego rukomeye cyane nta gitangaza nitubona na Pierre Damien ejo bundi ahawe imirimo ariko twibutse yuko nubwo yahabwa imirimo bizamusaba kujya agenda yibombaritse akora ibyo asabwa byose kuko kuri we hariho igihano cy'ihazaba ingana na miliyoni 900 niba ari 800 yaciwe azajya ahora byibutswa agomba kuba umwana mwiza agomba kuba kwitonda ariko muri rusange binavuga ibya bindi bigaragara ko bikomeje gusuzuguza urwego rw'ubutabera ikindi navuga nuko nubwo urubanza rwaciriwe ku rwego rw'ubujurire mu byumweru bibiri bishize ariko burya iyo urubanza rwaciwe hari ibindi biba bigishoboka urubanza rushobora birashoboka ko habaho no gusubirishamo urubanza ingingo nshya uriya wenda yashoboraga kubona ikindi kimenyetso atarazi kimugira umwere ntibikimushobokeye yahawe imbabazi bizamugora ashobora kubikoresha ariko simbizi hari n'abandi bashobora kuba batari bazi ibya ziriya manza bati reka tujye kuzitambamira cyangwa kugira gutya ibi n'ibi n'ibi iby'amategeko ateganya rero kuba byonyine n'ibihe ijurira riteganya byari bitararangira byose nubwo urubanza rwaciriwe ku rwego rw'ubujurire ubwo ndatekereza ko hari izindi nzira zashobokaga kubaho nk'uko code de procedure penale y'u Rwanda ishobora kuba iziteganya noneho za mbabazi zikaza muri bya bihe byemerewe kuba izo nzira zijurira zindi zitakoreshejwe zishobora gukoreshwa byari bitararagira imbabazi zikazamo ni ibyo bintu bikomeje gutera urujijo rukomeye ariko nkavuga yuko ari n'igisuzuguriro ku butabera bw'u Rwanda kuko ntiwavuga ko none se n'ayahe masomo dukuramo n'ayahe masomo abanyarwanda bakuramo niba umuntu nk'uriya wo ku rwego nka ruriya ashobora gukora ibyaha yarangiza akabihanirwa n'inkiko ibyaha bikora ku bukungu bw'igihugu yarangiza akarekurwa agahita ahabwa imbabazi inkiko zaramuhamije ibyo byaha ntayahe masomo se abanyarwanda bakuramo ntayahe masomo abandi bazakuramo ngo batinye gukora ibyo byaha ni ikibazo gikomeye niyo mpamvu mbyita igisuzuguriro ku butabera
urakoze Maître Valentin ariko hari n'ikindi kintu umuntu yanatekereza icyo gisuzuguriro ku butabera turabyumva kimwe turanabyemera ariko mu miburanire ya Damien yakomeje kugaragaza ko ibibazo byabayeho byari ibibazo by'ubucuruzi ndetse ko ari Kagame washatse kumugusha muri uriya mutego gusa bagamije guhombya cyangwa ko atagira kaminuza hariya mu mujyi wa Kigali kuko na Kagame ubwo bucuruzi bwa kaminuza arabufite iriya University of Kigali ese ntibyaba wenda ndatekereza ngiye ku giti cyanjye ari n'ipfunwe Kagame afite yuko yarenganyije Damien bene kariya kageni noneho ntiyite ku bijyanye n'isura ubutabera bwagira agafollowing a choice nk'uko yabikoze reka ariko nongere nkubaza akantu kamwe wari ukomoje ku kantu k'ibihe by'ijurira byari bitararangira uru rubanza kuko narebye nsanga baruciye ku itariki 29 z'ukwezi kwa cyenda bikaba byumvikana kuko ibihe by'ijurira byari bitararangira bikaba binumvikana ngira ngo mu rwego rw'amategeko kuko urubanza rwari rutarabitegeko ese Maître Valentin buriya imbabazi za perezida zishobora gutangwa ku rubanza rutarabitegeko
ni ubundi munoza mu bintu mu buryo bwiza nuko byibuze nyuma yuko urubanza rurangiye tumaze kuba itegeko uwakatiwe agiye kurangiza igihano noneho hakombye koko kugaragaza ko nk'ibyo yakoze byibuze yemera ko arija kugeza ubudamiye we ibyo yakoze ntago abyemera ibyo aregwa ntago abyemera isizo mbabazi yaziherewe iki so harimo ikintu gikomeye ibi ubundi yakagombye kuba byibuze arangiza igihano kuko yari atarakirangiza nubwo bazakibara bahereye igihe yafungiwe byosiri igihe yafatiwe ariko yari akiburana ubu navuga ko aribwo nyirizina yari agiye kwinjira mu gihano ngo agikore kubera yuko iby'imanza byarimo bisa nk'ibigiye ku ruhande noneho bibaye aribwo bikirangira ako kanya iby'imanza hahise hakurikiraho imbabazi mu mikorere myiza mu migenderekere myiza y'amategeko n'iki ntabwo ziriya mbabazi zakagombye kuza kutihuta aka kanya ni bya bindi navuze ko ibintu byose biba birimo politike biba birimo ibintu bibyihishe inyuma bigaragara ko ari cyo nita igisuzuguro ku bucamanza kuko biza bigaragaza yuko ubucamanza buba bwarakoreshejwe muri icyo kintu nuko ubucamanza buba bwarahindutse igikoresho ni ibintu biba bigaragara ni ibintu biba bitishiriye ni ibintu biba bigaragarira buri wese nuko nguko nabisobanura
urakoze hari abadukurikiye hano kuri YouTube ndabona ku murongo wa YouTube witwa Java wa Mungu arashaka kumenya niba aravuga ati igihano cy'igifungo kinajyana no gufata ari amafaranga niba ari amande bakayakuba inshuro zigera ku nshuro icumi ari naho haturutse iriya amari amafaranga ajya kuba miliyari akabazo ati se izo mbabazi za perezida zinakuraho n'ayo mafaranga
no imbabazi za perezida ntacyo ni ku gihano cy'igifungo kuko ndatekereza yuko ntago nitwaje itegeko ngo ndirebemo ndumva nta kintu zikora ku bijyanye n'amande no ku bijyanye n'indishyi umuburanyi aba yaraciriwe kereka umuntu abigenzuye neza mu itegeko ntabwo nabyitwaje ariko niba mbyibuka neza ni uko imbabazi za perezida ntacyo zikora ku bijyanye n'amande ihazabu uwakatiwe cyangwa se uwahanwe aba yaraciwe ariko nanone nk'uko ubushize twabivuze umuntu yakongera akanabyibaza mu bihano urukiko rw'ubujurire rwatanze urukiko rwari rwajurire rwatanze rwarabigabanyije noneho rwarabigabanyije cyangwa rwategetse ko kimwe igice cyabyo gisubikwa
biratangaje bavuze ko ubujurire bufite ishingiro kuri bimwe barangije ibihano biguma uko byakabaye ariko hagira igice cy'ibihano gisubikwa
buriya ntabwo ushobora gutanga impamvu zo gusubika igihano utabisobanuriye impamvu hagombye kuba impamvu kuko umucamanza ashingiraho agasubika igihano noneho izo mpamvu zo gusubika igihano aho bitangarije nuko zagaragaye ariko noneho byagera ku bihano by'ihazabu aho kugira ngo umucamanza nabyo yoroshye ahubwo byo akabihanika cyane noneho ku ruhande rw'ihazabu igihano uragihanitse cyane urakubye inshuro zose zishoboka kugera ku nshuro ya nyuma itegeko riteganya noneho ku gihano cy'igifungo cyo uravuze ngo ku byo yari yahawe nibigabanywe iyo logike ntabwo yumvikana biriya bintu ni ibintu biteye kwibaza cyane icyo byari bigamije ariko nanone iyo unarebye ibise bigaragara byo gutanga imbabazi za perezida wa repubulika byose bihita bigaragaza nyine icyo byashakaga ni uko uyu mugabo arekurwa ariko hakaba hasigaye urusyo rumuri ku mugongo ruzajya rumwibutsa yuko hari ikibazo afite rumubwira biti ntabwo ushobora kwitwara nk'uwidegembya kuko hari urusyo rukiri ku mugongo wawe ni ko umuntu yabifata yagereranya cyangwa se yakwita ariya mande agera hafi miliyari yaciwe ni ukugira ngo bimwibutse uwo ari we binamwibutse uko agomba kwitwara n'uko agomba kwifata ye ni muri yo sense na bibonamo
oya nibyo urakoze ngo nuvuga ngo Pierre Damien agomba kumenya ko Mr. High Table yamufunguye agomba no kumusazinga kemera akamusazinga kuri High Table nize kuba rimwe ndi kumwe na bamuri kitwara ahantu ubwo yambwiraga icyaha Damien nize no kwivugana kuri radio avuga ko Damien ngo bari mu ruhengeri wabo ngira ngo mu gihe cya campaign y'ubushize ngo Kagame ngo atigeze atera indirimbo mu rurimi rw'urukiga rw'iwabo yandi baririmbaga muri campaign ngo ni ndandambara yantera ubwoba akavuga ati biratangaje kuba His Excellence ari wahagurutse akitera indirimbo mu rukiga kandi Damien yari iwabo mu bakiga ati hariya ati ni ikibazo bizambere ibibazo koko niko byaje kugenda byarabaye ariko ubwo bamuri cyo aramwe hagati ugomba kwigira imbwa ubwo rero Damien sinzi ukuntu bizagenda ko muredi ni ikibazo Kagame aramurekuye ariko amurekuye yaramaze kumukenesha kandi ubona ibyo byari bitegerejwe ese Damien arakubita agatuza hasi nka bamuri biragenda bite ntawe ubizi reka tubitege amaso abanyarwanda barakurikiye mu nyemerere rero bakunzi ba radiyo itahuka twinjire mu kiganiro nyirizina Maître Valentin atwinjize mu itegeko nshinga ry'u Rwanda turusheho kuricengerwa no kurisobanukirwa tumenye aho u Rwanda ruhagaze uyu munsi bishingiye ku mategeko bishingiye ku itegeko riruta andi mategeko yose iryo tegeko ry'igikura nkota rero niyo uyu munsi Maître Valentin Akayes agiye kutuganiriza mumukurikire tumwumve
nakoze Maître Inyasi itegeko nshinga tuganiraho ntago ndi buze kujya kuvuga ingingo zose ntago nahera ngo ku ngingo ya mbere ngeze ku ngingo ya nyuma ibyo ngibyo umuntu wese yabyisomera ntago aricyo ngendereye hano muri iki kiganiro kuko biroroshye ko umuntu wese yaryishakira akaryumva ahubwo igikomeye cyane cya wenda navuga cyanatanze motivation nini kugira ngo umuntu abe yatekereza kuganira kuriganiraho cyane ni ibibazo birigaragaramo kandi usanga ibyo bibazo bigaruka bikagira ingaruka ku mibereho y'abanyarwanda mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ariko mu kanya twarimo tuvuga ikibazo cy'uko nyine mu mitekerereze y'abayoboye u Rwanda ikibazo cy'amategeko basa nkaho ntacyo kibabwiye kuko nyine umukuru muri bo yabivuze ati twebwe twirebera amahitamo yacu ibindi byo mu bitabo ibyo ntabwo ari ibibazo byacu ni iby'abandi ariko uko biri kose iri ni itegeko nshinga abanyarwanda batoye bitoreye ryanagombye kuba ari ryo ribabera urumuri rikababera umucyo mu mibereho yabo ya buri munsi no mu buzima bwabo bwa buri munsi rikanabarengera niko byakagombye kuba bigenda ariko uko riri rifite ibibazo ikibazo cya mbere ndagihera ku ivugururwa ry'itegeko nshinga ivugurura ry'itegeko nshinga nk'uko tubizi ryabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abantu benshi baribuka yuko rijya kuvugururwa ryabanjirijwe na kampanye ikomeye cyane yabaye aho abaturage b'abanyarwanda mu bice bitandukanye by'igihugu ko bivugwa bagiye bandika impapuro bandikira inteko ishinga amategeko ngo bayisaba yuko ingingo y'ijana na rimwe y'itegeko nshinga yavugururwa kuko ngo bifuzaga yuko Perezida Paul Kagame aba ari we uguma ku butegetsi akabayobora kuko ngo ariwe ufite wenyine icyerekezo cy'igihugu mu maboko ye. Rero ibyo ngibyo bimaze kuba, inzandiko zaranditswe nk'uko byavuzwe, ntago turi buze kujya gusesengura cyangwa se kureba niba koko iby'izo mpapuro byavugwaga byari ukuri. Icyo ntago ari cyo cyatuzinduye, icyo twebwe tubireba nyine ni ibyo byabaye guhitura kw'itegeko nshinga. Rero itegeko nshinga ivugurura cyane cyane ryashingiye ku ngingo y'ijana na rimwe. Kagame yari yemerewe manda ebyiri, manda y'imyaka irindwi igomba kongerwa gusa inshuro imwe. Kandi ikindi ni uko mu itegeko nshinga hari handitsemo ko nta na rimwe perezida wa repubulika ashobora kurenza manda ebyiri. Ibyo ngibyo byari byanditsemo rwose mu itegeko nshinga. Ariko iryo tegeko nshinga ni naryo ryemeraga yuko abaturage baramutse babisabye hashobora kubaho referendumu ku birebana na manda ya perezida wa repubulika. Rero igihangayikishije cyane cyangwa se igitangaje cyane ni uko nk'uko tubibona mu byavuguruwe ntabwo ari ingingo y'ijana na rimwe gusa yavuguruwe, ahubwo havuguruwe itegeko nshinga ryose ry'u Rwanda ryari ryaratowe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu uko ryakabaye, ryose ryahise rivugururwa. Hari rero muri iryo vugururwa harimwo bimwe bishyashya bazanyemo ubona bisa nk'ibitumvikana, hari ibyo bakuyemo byari bifite akamaro gakomeye. Donc ikibazo nawe gishingiye ubwo rero muri iki kiganiro icyo tugiye kuganira ni ukureba ibyo bazanyemo muri iryo vugurura bisa nk'ibi bigaragara ko bibangamye, noneho tunarebe ibyakuwemo bigaragara ko byari bifite akamaro, bifitiye Abanyarwanda akamaro mu kurengera uburenganzira bwabo. Ariko nanone mbere y'uko tuvuga ibyo, hari ikibazo gikomeye cyane kigaragara mu myandikire y'itegeko nshinga ryacu. Itegeko nshinga ry'u Rwanda ryaba ryo mu bihumbi bibiri na cumi ryaba iryo mu bihumbi bibiri na gatatu ryaba n'irivugurura ryo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu nta na hamwe havugwa uburyo itegeko nshinga rigomba guhindurwamo. Icyo mvuga, icyo nshaka kuvuga gute, ntabwo basobanura icyo iryo vugururwa uko rigomba kuba riteye. Icyo ni cyo nashaka kuvuga. Mu myandikire y'itegeko nshinga ntaho bavuga uko iryo vugurura rigomba kuba riteye. Ubundi abahanga mu by'imyandikire y'itegeko nshinga bavuga yuko revizio cyangwa se ivugurura ry'itegeko nshinga rishobora kuba igice cyo bita revizio parisiyeri, ivugurura rigakorwa gusa ku ngingo zimwe na zimwe, cyangwa se ivugurura rikaza rireba itegeko nshinga ryose uko ryakabaye, revizio totale. Ariko nanone abahanga mu by'imyandikire y'itegeko y'amategeko nshinga bagaragaza yuko uko bigaragara mu mategeko nshinga y'ibihugu byinshi icyo kintu cya revizio totale gisa nk'ikitemewe. Donc gufata ukavugurura itegeko nshinga uko ryakabaye bisa nk'ibintu bitagikorwa cyangwa se amategeko nshinga y'ibihugu byinshi atemera. Donc usanga ko amategeko nshinga y'ibihugu bitandukanye yemera gusa ko hashobora kubaho ivugurura ry'igice ry'itegeko nshinga, bivuze kureba ingingo zimwe na zimwe gusa zikaba arizo zivugururwa, ariko kuvugurura itegeko nshinga uko ryakabaye ubwabyo abahanga batandukanye bagaragaza yuko ari ibintu bitakagombye gukorwa. Rero ikibazo nyine aho kiri ni uko itegeko nshinga ry'u Rwanda ritagaragaza uburyo iryo vugurura rigomba kuba riteye. Ni nayo mpamvu dufite ikibazo gikomeye cyo kwibaza ese u Rwanda rwaba rufite itegeko nshinga rishya cyangwa rwaba donc ikibazo kirabaza twaba dufite itegeko nshinga rishyashya kuko ukurikije imyandikire kareba n'ingingo y'ijana na mirongo irindwi na rimwe ivugurura ry'itegeko nshinga ryo mu 2015 iyo ngingo y'ijana na mirongo irindwi na rimwe iravuga ngo ingingo zose z'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo kuwa kane kamena ryo kuwa kane kamena 2003 n'amavugururwa yaryo yabanjirije irivugururwa bivanyweho kandi bisimbujwe iri tegeko nshinga rivuguruye. Rero hano niho hari ikibazo gikomeye. Ni iyihe mpamvu yatumye hadatorwa itegeko nshinga rishyashya? Ni iyihe mpamvu yaba yarabiteye? Noneho tugakenera ko igihugu kirinda gushyiraho komisiyo yo kuvugurura itegeko nshinga bakagenda bagasubira mu itegeko nshinga uko ryakabaye ryose uko ryakabaye noneho bakarivugurura ntihagire n'ingingo n'imwe yo mu itegeko nshinga ryo mu 2003 isigara. Ni iyihe mpamvu? Uko twibuke yuko cyane cyane yuko bitayigeze binanasobanurwa ngo abanyarwanda babisobanurirwe babwirwe ibyo ari byo. Kuko icyo bari bazi icyo abantu benshi batekerezaga ni uko hashobora kuba ahari ari ingingo y'ijana na rimwe gusa yari kuvugururwa, ariko uko bigaragara havuguruwe itegeko nshinga ryose uko ryakabaye. Noneho zimwe mu ngingo zikomeye cyane zagaragaraga mu itegeko nshinga ryo mu 2003 zikaba zitarigeze zongerwa cyangwa se zigarurwa muri iri vugurura, nyamara zari zifite akamaro gakomeye cyane mu kurengera Abanyarwanda. Icyo ni cyo kibazo cyane gikomeye umuntu asanga muri iri tegeko nshinga. Ni ukwibaza ni ukubera iki harinze kubivugurura, ni iyihe mpamvu, kubera iki barinze kuvugura iyo bashyiraho itegeko nshinga hagatorwa itegeko nshinga rishyashya bikarangira. Donc icyo ni icyo kibazo gikomeye cyane nifuzaga kubanza kugaragaza ahangaha. Noneho rero reka mite nkomerezaho noneho tubyinjiremo. Iyo ugiye mu irangashingiro ni nkaho ni igice kigaragaramo mu by'ukuri ibyifuzo by'Abanyarwanda, aho bavuga ngo twiyemeje ibi n'ibi. Icyo ni cyo gice cyitwa irangashingiro mu itegeko nshinga. Rero iyo ugiye mu irangashingiro ry'ivugurura ryo mu 2015, ndavuga ivugurura ry'itegeko nshinga, usanga yuko hari ibintu bitakigaragaramo nyamara byagaragaraga mu irangashingiro ry'itegeko nshinga ryo mu 2003. Bimwe muri ibyo ni ibihe? Ni nk'igice kivuga ngo twiyemeje kurwanya ubutegetsi bw'igitugu dushyiraho inzego za demokarasi n'abayobozi twihitiyemo nta gahato. Icyo ni ikintu cyagaragaraga mu irangashingiro ryo mu itegeko nshinga ryo mu 2003 kitagaragara muri iri vugurura ryo mu 2015. Kurwanya ubutegetsi bw'igitugu kubera iki byakuwemo? Ntawubizi. Ibyo ntibyigeze bisobanurirwa Abanyarwanda. Ubundi icyo cyari ikintu gikomeye Abanyarwanda batora itegeko nshinga bari biyemeje, kurwanya ubutegetsi bw'igitugu. Ikindi cya kabiri, gushimangira inzego za demokarasi. Bya bindi rero perezida avuga ngo twebwe ngo ntidufite amategeko yanditse mu bitabo, ahubwo ngo dufite amahitamo, ni ahangaha biganisha. Donc ibintu byose bishobora gutuma Abanyarwanda bagira ubwisanzure bwo kugira imiyoborere ibabereye, ibyo byose ntabwo byigeze bigarurwa ngo bigaragare mu ivugurura ry'itegeko nshinga ryo mu 2015. Kwihitiramo abayobozi, ibyo ni ibintu bitagaragara. Ikindi kintu kirimo yakoze babaye nk'abagarura mu ivugurura ryo mu 2015 nuko bavuze bati twiyemeje kubaka leta igendera ku mategeko ishingiye kwiyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu ku bwisanzure no kwihame ry'uko abanyarwanda bose bareshya imbere y'amategeko n'iry'uburinganire hagati y'abagabo n'abagore. Urumva iri ni ihame rikomeye cyane, iri ni ihame rikomeye ariko mu mikorere y'ubutegetsi birengagiza ikintu bita kubaka leta igendera ku mategeko. Noneho muri spiriti y'ubutegetsi bo bati twebwe twihite twifitiye amahitamo yacu, nyamara amategeko y'u Rwanda arasobanutse yanditse neza ko twiyemeje kubaka igihugu kigendera ku mategeko. Ibyo byanditse mu itegeko nshinga, mu irangashingiro, muri yaba preambili cyangwa se irangashingiro ry'itegeko nshinga ryo mu 2003, yaba n'irangashingiro ry'ivugurura ry'itegeko nshinga. Aho hose bigaragaramo. Ariko hari ikindi kintu nanone bongeyemo hano bazanye, ariko kinagaragara no muri kigaragara no muri verisiyo cyangwa se mu itegeko nshinga ryo mu 2003, nicyo bise ngo demokarasi y'ubwumvikane. Icyo bise ngo demokrasi consensuelle mu Gifaransa. Donc ngo demokrasi y'ubwumvikane. Bon, no mu itegeko nshinga ryo mu 2013 bari babaye nk'abarivugaho, ariko iki kintu ni ikintu bazanye noneho ngo bakagisobanura gutya ngo twiyemeje kandi kubaka leta ishingiye kuri demokarasi y'ubwumvikane n'ibitekerezo bya politiki binyuranye yubakiye ku isaranganya ry'ubutegetsi, ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda, imiyoborere myiza, iterambere w'abaturage, amahirwe angana mu mibereho yabo, ubworoherane no gukemura ibibazo binyuze mu nzira y'ibiganiro. Iki kintu nshaka gusa nk'usurinyaho cyangwa uca akarongo cya demokarasi y'ubwumvikane bakizanyemo, ariko nta hantu bigaragara ushobora kubibona babitangira ibisobanuro. Ese demokarasi y'ubwumvikane ni iki? Byanditswe mu itegeko nshinga. Demokarasi y'ubwumvikane ni iki? Ni bya bindi byo kwicara muri forumu y'amashyaka menshi bakungurana ibitekerezo bakemeranya ku mirongo ngenderwaho. Twibutse yuko harimo amashyaka amwe n'amwe nka pesi mbera kuri tarasenywa ya ba Bernard Ntaganda, ibi bintu barabirwanyaga bya forum bavuga bati forum igaragara nk'igitugu aho abantu bose bicazwa bagatirwa gutekereza kimwe. Nta mpamvu iriya forum igomba kuvaho y'amashyaka menshi cyangwa se ikinjiramo abayishaka batayishaka ntibayivemo. Iki rero nicyo bise ngo ni demokarasi y'ubwumvikane, ni nacyo cya kintu bita forum de parti politique cyangwa se ngo forum ihuriro ry'imitwe ya politique ihuriramo ngo ikaganira ngo ikemeranya ku bitekerezo bigomba kuyobora igihugu. Ni ahangaha bishingiye. Ariko nanone umuntu akongera akibaza ati ese iyo mitwe ya politique ni iyihe? Ko mu Rwanda sinzi imitwe ya politiki hari uko ingana, ngira ngo irenze ku icumi, ariko kugeza ubu iyo tubona ijya mu matora ntirenze ibiri. Ubushize twabonye Green Party yonyine, tubona na FPR, sinzi niba hari irindi shyaka ryigeze rijya mu matora, andi yose yaragiye yugama mu mutaka wa FPR. None se ubwo niba amashyaka ahari yose yicara muri forum de parti politique dukuyemo green party isa nk'igerageza, abo ngabo nibo twavuga ngo baricara bakaganira ku bitekerezo by'ubwumvikane biyobora igihugu kandi bugamye mu mutaka w'irindi shyaka. Tutazi za manifesto zabo, abanyarwanda ntabwo bazi za manifesto z'ayo mashyaka, ntabwo bazi ibitekerezo byabo. Ubajije PDI, niba ari PDI ukabaza ibitekerezo byanyu n'ibihe, IDPR ibitekerezo byanyu n'ibihe, PSL ibitekerezo byanyu n'ibihe, ibyo ntawe ubizi kubera ko bahora bugamye mu butaka umwe. Icyo kintu rero bise demokarasi y'ubwumvikane
nacyo ni ikintu kiri fru kitigeze kinasobanurwa mu itegeko nubwo bagishize mu itegeko shinga ariko kandi hari ibindi baje kongeramo hano twari tumaze kubivuga ibijyanye ngo no kubaka igihugu kigendera ku mategeko ibijyanye no niyubahizwa ry'uburenganzira bw'ibanze bwa muntu ibishingiye kuri demokarasi ishingiye ku bitekerezo bya politiki binyuranye nanone umuntu arongera kibaza se ya demokarasi y'ubwumvikane ukongera ukazanamo ukemera ihame ryo kubaka politiki ihame ry'uko politiki ishingiye ku bitekerezo binyuranye nayo yemewe ubihuza uti donc ni ikintu kiri fru ni ikintu gisa nk'ikidasobanutse neza mu itegeko batigeze basobanura ahangaha harimo ikintu gikomeye kitagaragara mwitegeko mwivugurura ry'itegeko nshinga nuko hano mwitegeko nshinga ry'umubumbi 2003 barondoraga amasezerano mpuzamahanga igihugu cyemeje kubahiriza amasezerano mpuzamahanga y'ingenzi igihugu cyemeje kubahiriza iyo ugiye muri mwitegeko nshinga ry'umubumbi 2003 urayabona waza mwivugurura ry'itegeko nshinga ugasanga bayakuyemo ntago bigaragaramo ni amasezerano mpuzamahanga ashimangira ibyiyubahiriza by'uburenganzira bwa muntu buriya mu itegeko nshinga ryo mu 2003
sinzi ukuntu wicaye uramanuka cyane ku buryo n'umutwe dushobora kubura wawe
nuko imashini ndi gukoreraho ni nayo ndi gusomeraho ni nayo ngaragariraho ntacyo ndabyitondera nari ndimo mvuga yuko mu bintu byari byaritaweho cyane mu 2003 nuko itegeko nshinga ryari ryarondoye amasezerano y'ingenzi ashimangira uburenganzira bwa muntu agomba kwitabwaho ibyo rero bigeze mu ivugurura ryo mu 2015 ntabwo bigeze babigaruka aho rero bikagaragara donc ku bwanjye mbibonamo ikindi kintu kuko ikintu kirebana n'uburenganzira bwa muntu kuburengera no kuburinda muri iri vugurura ryo mu 2015 ntabwo kigeze gihabwa imbaraga turaza gukomeza kugenda tubireba ingingo ya 29 yivugurura y'itegeko nshinga ryo mu 2003 hari ikintu yavugaga gikomeye cyane ni ihame ry'uburenganzira bwo kunganirwa mu byemezo byose byaba iby'ubucamanza n'iby'ubutegetsi iri hame ryo kunganirwa icyo bita droit de la défense ni ihame rikomeye cyane bavuga ngo mu byemezo byose byaba iby'ubutegetsi byaba n'iby'ubucamanza iryo hame ryarashimangirwaga ni ingingo ya cumi n'umunani n'ingingo ya 19 irebana n'ibintu byerekeranye n'ubutabera buboneye icyo kintu bari bagitinzeho cyane mu itegeko nshinga ryo mu 2003 noneho mu ivugurura ry'itegeko nshinga iki kintu ntabwo bigeze bakigaruramo ikintu cy'uburenganzira donc icyo bise ihame cyangwa se uburenganzira ku butabera buboneye ubutabera buboneye icyo bita mu cyongereza bakita fair trial donc icyo ni ikintu bari bagize kirimo uburenganzira bwo kunganirwa nibutse ko iri ni itegeko ryo mu 2003 mwibuke ko mu 2004 hatowe itegeko ngenga rishyiraho inkiko gacaca noneho kimwe mu bibazo bikomeye gacaca zagaragayemo ni uko itegeko ryaje rivuga yuko ritemeye ko abanyamategeko bakwintervena mu manza za gacaca no nabantu uburenganzira bwo kunganirwa n'iki ntago bwigeze bwemerwa cyangwa bwubahirizwa mu nkiko gacaca mu gihe itegeko shinga ryo 2023 ryashimangiraga yuko ahubwo iryo ari ihame ndakuka kunganirwa ahantu hose haba mu byemezo by'ubucamanza cyangwa se mu byemezo by'ubutegetsi ariko tukabona ko mu mikorere y'inkiko gacaca itegeko ryashyiraho inkiko gacaca itegeko ngenga ryahakanye ubwo burenganzira ari nawe abantu benshi bajya bashyira ikibazo constitutionnalité de décision de juridiction gacaca ntayihari ni ibyemezo biri contestable kubera ko imikorere amaprocedure yahungabanyije uburenganzira bw'ibanze itegeko nshinga ryemeraga rero ibingibi noneho bwa burenganzira buvuga bwo kunganirwa n'iki baraje mu ivugurura ry'itegeko nshinga ryo mu 2015 babikuramo
yese aho hantu wabupozinze kuko uravuga ibintu bikomeye bitumye bitekerezaho itegeko ryashyize nkiko gacaca ryagiyeho mu buhe mwaka kugira ngo aho hantu tuhanote wera tuzanakora ikindi kiganiro kuko twabigana metero rusagara ahangaha narabikurikiye nagerageje no gukurikirana by'inkiko gacaca bambwira ko nta mwavoka wemere kujya mu nkiko gacaca umwavoka wo mu rwego rw'amategeko ni irindi tegeko batoye rivuguruza iryo ngiryo kuko niba mu itegeko nshinga abanyarwanda bafite uburenganzira bwo kugira ababunganira ariko mu itegeko ry'inkiko gacaca bakavuga ko nta mwavoka winjira mu manza za gacaca waha ubuhe buremere itegeko aho hantu uvuze ndagira ngo uhasubiremo rwose uhasobanure kuko ntabwo twakwihuta tutamvise iyo skandali mu rwego rw'amategeko cyane cyane mu itegeko nshinga ry'u Rwanda
reka nsome nongere nsome neza ingingo ya 18 y'itegeko nshinga ryo mu 2003 iyo ngingo ya 18 iravuga ngo kwiregura no kunganirwa ni uburenganzira budahungabanywa mu bihe byose ahantu hose mu nzego zose z'ubutegetsi iz'ubucamanza n'izindi zose zifata ibyemezo ni ingingo ya 18 y'itegeko nshinga ryo mu 2003 narivuze ngo itegeko ngenga rishyiraho inkiko gacaca ryagiyeho mu 2004 ryagiyeho nyuma y'uko iri tegeko nshinga rijyaho kandi twigeze kuvuga cyangwa se turaza no kubivugaho mu busumbane bw'amategeko itegeko nshinga niryo tegeko risumba yandi yose ni ukuvuga ngo amategeko yo munsi y'itegeko nshinga mu gihe afite ibinyuranyije n'itegeko nshinga ntabwo ya mategeko agomba gukurikizwa kubahirizwa noneho ikintu rero cyagaragaye ni iki ni uko itegeko ryerekeye itegeko ngenga ryashyiraga inkiko gacaca ritemeraga uburenganzira bwo kunganirwa mu nkiko gacaca kandi mu gihe itegeko nshinga ribwemera ari nayo mpamvu navuze ngo ibyemezo byafashwe n'inkiko gacaca bifite inenge ikomeye ndabivuga nk'umunyamategeko ntabwo mvuga nk'unenga ibyemezo kunenga uburyo inkiko gacaca zakoze njyewe ndabirebera mu ndorerwamo y'amategeko ni ukuvuga ko igihe hazaba hari sisiteme y'imitegekere ihamye yubahiriza amategeko biriya byemezo byafashwe n'inkiko gacaca byose bishobora guteshwa agaciro kuko byahakanye uburenganzira bw'ibanze itegeko nshinga ryemeraga n'ikindi kintu gikomeye buriya abantu batamenye mu nkiko gacaca ni uko uregwa ntabwo yari yemerewe uburenganzira bwo kunganirwa nyamara itegeko rikarenga ndavuga itegeko rishyiraho inkiko gacaca itegeko ngenga ryerekeye ububasha bw'inkiko gacaca rikarenga rikavuga ngo mu gihe ngo inyangamugayo cyangwa se abacamanza b'inkiko gacaca bashobora kwitabaza ubushinjacyaha ngo ubushinjacyaha bukaza mu manza gutanga amakuru ku ruhande rumwe barahakana ngo abanyamategeko be kuza gufasha ushinjwa kugira ngo bada donc yarangaje juridique ida confusinga inyangamugayo z'agacaca ariko kurundi rwanda bakavuga ngo mubirebana no gushinja abashinja cyahabo nabo babanyamategeko babanyamwuga bemerewe kuza bagatanga amakuru y'ingenzi arebana no gushinja itegeko ryabivugaga gutyo uri kumva harimo ubusumbane donc kubirebana no gushinja abashinja bari apuye bahawe imbaraga bahawe ubushobozi bwose bashobora no gufashwa n'abashinja cyangwa abanyamategeko ariko ushinjwa we ahakaniwe uburenganzira bwo gufashwa n'abanyamategeko icyo rero nicyo kintu gikomeye ikintu cyitwa droit de la défense ni ikintu kigaragara kitubahirijwe mu nkiko gacaca aha rero narinyivuze narinyikomojeho nerekana ikibazo cyagaragaye mu nkiko gacaca ariko nanerekana ko mu ivugurura ry'itegeko nshinga dufite uyu munsi ubu burenganzira bwo kunganirwa ntabwo bwagarutsemo ntabwo bugaragara mu itegeko nshinga bifite icyo bisobanuye jyewe niko mbifata reka dukomeze
amasegonda 30 tugeze neza kuko biranumvikanye kandi nzi ko abari banankurikiye hari abari babyanditse tubyo ntabwo tubyumvise abantu bacira imanza na gacaca badahari uyu munsi bafite opsiyo yo gusubirishamo imanza zikajya mu nkiko abangaba bafatirwa mu bihugu byo hanze bagatwarwa bafite opsiyo yo kujyana kujurira ku bihano byahawe na gacaca none urubanza rukaba rwatangira mu mizi minsi ariko rukajya mu nkiko icyo gihe itegeko ryo rivuga iki ko abantu bafite privilege yo kujurira imyanzuro ya gacaca bakaba baburanisha urubanza bundi bushya mu mizi niba ariko nabyita ariko bafite abunganizi n'abacamanza b'umwuga bitandukanye n'uko bacirira abantu mu gihururu cyangwa mu kintu cy'amase badafite ubwo burenganzira ariko iyo batora umuntu muri amerika mu bufaransa mu bubiligi bati wowe ufite uburenganzira kuri nyakamwe bwo kujurira biciye mu nzego z'amategeko cyangwa mu nkiko zizwi z'umwuga
ahubwo serije aho ngaho hari n'ikindi kintu abantu batazi buriya wenda tuzagira igihe ayo mategeko tuyajyemo tuyavugeho ariko buriya ikindi kintu itegeko rinateganya ni uko rivuga yuko nibutse yuko iryo ni itegeko rirebana n'iki donc ni itegeko rigena uburyo cyangwa se ibi inyito yaryo neza sinyibuka ni irirebana n'iby'inkiko gacaca zasize zitarangije niryo rigena ibyo ngibyo sinibuka formulation yaryo neza umuntu yazarishaka tuzariganiraho iryo tegeko riravuga ngo niba umuntu yaraciriwe urubanza adahari akaba ari mu mahanga abo bita bafata nk'abatorotse ubutabera ngo uwo muntu niba agarutse mu gihugu icya mbere yemerewe gusubirishamo rwa rubanza yaciriwe adahari nk'uko wari umaze kubivuga ariko igikomeye ni iki igihe n'igihe yacira urubanza na gacaca ariko igikomeye ni iki ni uko anemerewe kurusubirishamo ariko adafunze ari hanze niko itegeko rivuga ntabwo agomba kuba ari muri gereza agomba kuba adafunze ariko ikibazo tubona abantu bafatwa bakajyanwa mu Rwanda bagahita babafunga kandi benshi mu bari kugenda ubu bavuga yuko inkiko gacaca zari zarabaciriye imanza ku bw'itegeko abo bantu bagombye kuburana bari hanze uko itegeko ryanditse aho rero harimo n'ikibazo cyo kutubahiriza ya mategeko yanditse bigaruka kuri bya bindi we don't have rules in book we have choices naho ngaho ibintu byose bizambirira donc itegeko ni uko ribivuga reka dukomeze ikindi kintu sinzi niba gisa nk'ikitareba abantu benshi ni ibirebana n'ububasha bwa sena nabyo byarahindutse ku birebana no gukurikirana ngo umutwe wa politiki nibutse yuko mu bubasha sena ifite
harimo ububasha bwo kuba yakurikirana uburyo imitwe ya politike cyangwa se amashyaka ya politike yitwara. Nanatanga urugero ko byabaye, ndibuka yuko Bernard Ntaganda yigeze guhamagazwa muri Sena ngo ajye kwisobanura ku bintu by'amagambo yavugaga nka perezida wa PS Mberakuri. Muribuka hari imvugo yakundaga gukoresha ngo zatura tugabane niwanga bimeneke. Icyo gihe Sena yaramuhamagaje yishingikirije kuri bwa bubasha bwayo. Ikindi kandi ni uko Sena itegeko nshinga ryo 2003 ryayihaga ububasha ko ishobora no gutanga ikirego mu rukiko, noneho igasaba yuko umutwe wa politike useswa. Ibyo rero bisa nk'ibyahindutse, kuko ubu ngubu uko bivugwa ni uko Sena ikurikirana umutwe wa politike wateshutse bikomeye. Itegeko niko rivuga ngo bikomeye ku nshingano zikubiye mu ngingo ya 10 ya 56 iya 57 z'itegeko nshinga byo mu 2003. Noneho ngo bitewe n'uburemere bw'ikosa ry'umutwe wa politike ryagaragajwe, Sena ishobora gusaba urwego rufite mu nshingano zarwo imikorere y'imitwe ya politiki gufatira uwo mutwe wa politiki kimwe mu byemezo bikurikira: kuwihanangiriza, guhagarika ibikorwa byawo mu gihe kitarenze imyaka 2, guhagarika ibikorwa byawo mu gihe cya manda yose y'abadepite, gutesha agaciro icyemezo cy'iyandikwa ry'umutwe wa politiki. Noneho ngo iyo hafashwe icyemezo cyo gutesha agaciro icyemezo cy'iyandikwa ry'umutwe wa politiki, abagize uwo mutwe w'abadepite batowe baturutse muri uwo mutwe wa politiki bahita bakurwa ku mwanya w'ubudepite. Imyanya yabo itegeko ntirivuga iyo bakuwe ku budepite uko imyanya yabo igenda. Iyo ni vide juridike iri mu ivugurura ry'itegeko nshinga mu ngingo ya 56 na 65. Mu gihe itegeko nshinga ryo mu 2003 ryo ryateganyaga uko bigenda. Ariko ikintu kinini cyahindutse ubu ngubu ni uko icyo gihe mu itegeko nshinga ryo mu 2003 bavugaga ko Sena iyo isabye iseswa ry'umutwe wa politike yabiregeraga mu rukiko rukuru, habaho ubujurire bukabera mu rukiko rw'ikirenga. Niko byagendaga. Ubu ngubu rero mu ivugurura ry'itegeko nshinga byarahindutse kuko bigenda gute ubu ngubu? Ubu ngubu ntabwo mise mbibona neza. Reka iby'imitwe ya politiki twihute tubiveho, twirebere ibirebana cyane n'abanyarwanda nibyo bidushishikaje cyane. Ariko ntarava ahangaha ku ngingo ya 66, ingingo ya 153, ingingo ya 66 n'ingingo ya 153 y'ivugurura ry'itegeko nshinga ryo mu 2015 yazanyemo agashya katabaga mu ngingo y'itegeko nshinga ryo mu 2003. Ako gashya ni akahe? Ni uko bavuze noneho ko perezida wa Sena, perezida w'umutwe w'abadepite na perezida w'urukiko rw'ikirenga bagomba kuba bafite ubwenegihugu nyarwanda bw'inkomoko, kandi nta wundi bwenegihugu bagomba kuba bafite. Ibyo ntabwo byari biteganijwe mu itegeko nshinga ryo mu 2003. Noneho hano mbere byarebaga perezida wa repubulika gusa, ariko noneho babizanye no kuri perezida wa Sena, kuri perezida wa w'urukiko rw'ikirenga no kuri perezida w'umutwe w'abadepite, ko bagomba kuba nta bundi bwenegihugu bagira, no kuba kandi ngo bafite ubwenegihugu bw'inkomoko. Jyewe nibajije impamvu y'ibi bintu muri iki kinyejana tugezemo, aho abantu bimuka, aho abantu
kubera iki harimo abanyarwanda babona harimo abantu babona ubwene gihugu bw'u Rwanda harimo abanyarwanda bavukira mu bindi bihugu abo bantu barabimira uburenganzira iki mu gihe bafite ubushobozi bwo kuba bakwinjira muri izo nzego icyo kintu cyo kwitsitsa ngo kuba abantu bafite ngo ubwene gihugu nyarwanda bw'inkomoko se ugakumira abandi banyarwanda bashobora kubona ubwene gihugu mu zindi nzira ntabwo byumvikana ni n'ibintu bitajyanye n'iterambere niko nabivuga donc ntago ntago nabashije gusobanukirwa impamvu bashatse kubizana ikindi kintu cyahindutse mu ivugurura ry'itegeko nshinga ni za manda abasenateri manda z'abasenateri zavuye ku myaka 8 kuko bagiraga manda y'imyaka 8 idashobora kongerwa ubu zabaye manda y'imyaka 5 yongerwa rimwe gusa icyo nicyo cyahindutse ikindi nanone gikomeye cyahindutse ni ububasha bwa sena ubundi mbere mu itegeko nshinga ryo mu 2003 sena yari ifite ububasha twibuke yuko bashyiraho urwego rwa sena bavugaga yuko ari urwego rugizwe n'abantu b'inararibonye abantu bajijukiwe n'imibereho y'igihugu noneho ku buryo bari banabahaye ububasha bukomeye cyane mu gushyiraho amategeko amwe n'amwe itegeko nshinga ryo mu 2003 byateganyaga yuko sena ifite ububasha bwo gushyiraho donc yateganyaga ububasha bwa sena mu birebana no gushyiraho amategeko icya mbere ivugururwa ry'itegeko nshinga ibirebana amategeko ngenga yatorwaga na sena icyitwa amategeko ngenga cyatorwaga na sena amategeko yerekeye ishyirwaho ihindurwa imikorere n'ivanwaho ry'inzego za leta cyangwa izishamikiye kuri leta na yerekeye imiterere y'igihugu ibyo byari mu nshingano ya sena amategeko yerekeye ubwisanzure uburenganzira n'inshingano by'ibanze bya muntu niba ari itegeko risa nk'irirebana n'uburenganzira n'ubwisanzure bwa muntu ibyo ni sena yagombaga kubikora niyo yashyiragaho umwe n'ayo mategeko arebana n'imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha arebana no kurinda igihugu n'umutekano arebana n'amatora arebana n'amasezerano mpuzamahanga urumva ubwo byajyaga muri ya logique ko sena ari urwego rukomeye cyane rurimo inararibonye ati reka tubahe ububasha bukomeye mu gushyiraho amategeko amwe n'amwe y'ingenzi ejo bundi itegeko nshinga rivuguruwe ibyo byose barabihindaguye sena isigarana gusa ivugururwa ry'itegeko nshinga no gushyiraho amategeko ngenga ubundi bayiha ububasha burebana no kwemeza amasezerano mpuzamahanga ngo ajyanye no guhagarika intambara amahoro kujya mu miryango mpuzamahanga guhindura amategeko y'igihugu cyangwa yerekeye amasezerano mpuzamahanga yerekeye abantu ku giti cyabo n'ibyerekeye umutekano w'igihugu donc bwa buremere cyangwa za nshingano ziremereye sena yari ifite ku bw'itegeko nshinga ryo mu 2003 mu itegeko nshinga ryo mu 2015 byaragabanutse ntawe uzi impamvu ntabwo byigeze bisobanurwa noneho ikindi kintu gikomeye cyane ni ibirebana n'ishyirwaho ry'abacamanza ntabwo ndi bubitindeho ikibazo gihari ni uko hashyizweho itegeko ngenga rishyiraho urukiko rw'ubujurire turarifite nyamara urwo rukiko nta hantu kuko ubundi izindi nkiko barazivuga mu itegeko nshinga barazivuga ni ubwo itegeko ryemera yuko hashobora gushyirwaho izindi nkiko itegeko nshinga cyangwa ivugurura ry'itegeko nshinga ryo mu 2015 ryemera ko hashobora gushyirwaho izindi nkiko ariko hari izo bari bavuze noneho bateganya n'uburyo abacamanza bazo bashyirwaho uburyo bashyirwaho noneho ikibazo gikomeye rero ni ikirebana n'abacamanza b'urukiko rw'ubujurire ikitwa cour d'appel kirwa cour d'appel kubera yuko ntibavugwa mu ivugurura ry'itegeko nshinga ryo mu 2015 kandi itegeko rishyiraho urukiko rw'ubujurire ryashyizweho mu 2018 noneho abacamanza b'urwo rukiko ntibavugwa mu itegeko nshinga nk'uko abacamanza b'urukiko rw'ikirenga bavugwa nk'uko abacamanza b'urukiko rukuru bavugwa noneho ikibazo aho giherereye rero ni uko ibyirahira ry'abo bacamanza itegeko nshinga ritabivuga byo si itegeko rirebana n'ububasha bw'inkiko rirabivuga cyangwa se irishyiraho urukiko rw'ubujurire rirabivuga uburyo bashyirwaho ariko wajya mu itegeko nshinga ugasanga harimo icyo cyuho wenda icyo si tekinike ntabwo navuga ko ari ikibazo gihambaye cyane ariko ntihashobora no kubura abantu babyibazaho bati ese aba bacamanza ku itegeko nshinga ritigeze rivuga uburyo bashyirwaho uburyo barahira ubu bari mu nkiko barahiye gute n'ibiki n'ibiki ibyo ni ibintu abantu bamwe bashobora kwibaza bishobora kuba kubwaba mu ikibazo kubw'abandi ntibibe ikibazo ariko burya iyo itegeko ryanditse byose buri gihe rizamura ikibazo rero kuba dufite abacamanza b'urukiko rw'ubujurire itegeko nshinga ridasobanura uburyo bajyaho n'uburyo barahira bishobora kuba ikibazo gikomeye mu gihe abandi bacamanza b'urukiko rukuru b'urukiko rw'ikirenga n'abayobozi b'urukiko rukuru itegeko nshinga risobanura ibyabo muri make icyo gishobora kuba ikibazo gikomeye nubwo hari abandi bashobora kuza bakavuga bati nta kibazo kirimo ikindi kintu rero gikomeye hano kwigi twagikomojeho ubushize bwana Serge ni ikirebana n'ubusumbane bw'amategeko ingingo ya 95 y'ivugurura ry'itegeko nshinga ryo mu 2015 yashyizeho uburyo amategeko asumbana baratangira bakavuga ngo amategeko asumbana mu buryo bukurikira abanza itegeko nshinga agakurikira itegeko ngenga agakurikira amasezerano mpuzamahanga yemejwe n'u Rwanda hakaza itegeko risanzwe hakaza amateka ngo nta tegeko rivuguruza iri risumba ibi ngibi tugiye gusobanura ngo amategeko ngenga ni iki itegeko risanzwe ni iki amateka ni iki bishobora kudufata umwanya cyangwa wenda abadukurikiye bakaba batabisobanukirwa ariko ikintu gikomeye nshaka kuvuga hano ni iki nuko iyi ngingo ya 95 y'itegeko nshinga y'ivugurura ry'itegeko nshinga yafashe amasezerano mpuzamahanga irarayamverisa iyakura ku mwanya wa kabiri mu busumbane bw'amategeko mu Rwanda maze iyazana ku mwanya wa gatatu ahubwo amategeko ngenga cyangwa itegeko ngenga bahita barikura munsi y'amasezerano mpuzamahanga barishyira hejuru y'amasezerano mpuzamahanga ni ukuvuga ngo ubu amasezerano mpuzamahanga yagiye ku rwego rwo hasi impamvu ibi biteye ikibazo ni iyihe impamvu biteye ikibazo ni uko amasezerano mpuzamahanga buriya ateganya uburenganzira bwinshi mu kanya nari maze kuvuga ikibazo cy'uko itegeko ivugurura ry'itegeko nshinga dufite ubu ngubu ritagaragaza ibirebana n'uburenganzira bwo kunganirwa ni ukuvuga ngo ubu ngubu kugira ngo umuntu yevoke uburenganzira bwe bwo kunganirwa yabikura he ni ukujya mu masezerano mpuzamahanga ariko noneho ikibazo dufite ubu ni uko nujya mu masezerano mpuzamahanga abacamanza bo mu Rwanda bazakubwira bakino ayo masezerano mpuzamahanga ikibazo cyo kunganirwa ntacyo kivuze cyane kuko amategeko yose yaba itegeko nshinga yaba n'amategeko ngenga y'u Rwanda ari hejuru y'amategeko mpuzamahanga noneho bwa burenganzira amategeko mpuzamahanga yatangaga bube buri hasi bube bufite umwanya woroheje donc izo garanti cyangwa se ubwo burenganzira ntibugira agaciro gahambaye nk'ako bwakagombye kuba bufite kugira ngo burengere abanyarwanda muri rusange. Iki ni ikintu cyahindutse kuko mu itegeko nshinga ryo mu 2003 amasezerano mpuzamahanga yari afite agaciro ko ku mwanya wa kabiri nyuma y'itegeko nshinga, none barayamanuye kuyageza munsi y'amategeko ngenga. Icyo ni ikibazo gikomeye. Iyi ngingo rero ya 95 nk'uko nyivuze iteye ikibazo kuko igabanya agaciro k'amategeko mpuzamahanga imbere y'amategeko y'u Rwanda. Ubundi ingingo ya 93 y'itegeko nshinga ryo mu 2003 yerekanaga ko nta na rimwe itegeko ngenga rivuguruza itegeko nshinga, nta n'ubwo itegeko risanzwe cyangwa itegeko teka rivuguruza itegeko ngenga cyangwa se ngo iteka cyangwa amabwiriza bivuguruza itegeko. Muri iyi ngingo ntihavugwagamo amasezerano mpuzamahanga, aho ni mu itegeko nshinga ryo mu rumbi ni mu ngingo ya 93 y'itegeko nshinga ryo mu 2003, ahubwo mu ngingo y'ijana 90 y'iryo tegeko nshinga ryo mu 2003 niyo yasobanuraga neza ko iyo amaze gutangazwa mu igazeti ya leta amasezerano mpuzamahanga yemejwe burundu mu buryo buteganywa n'amategeko agira agaciro gasumba k'amategeko ngenga n'ak'amategeko asanzwe gukeretse yadakurikijwe n'urundi ruhande. Donc itegeko ishinga ryo mu 2003 ryahaga uburemere amasezerano mpuzamahanga cyangwa se amategeko mpuzamahanga. Itegeko ivugurura ry'itegeko nshinga rije biza rishyira hasi amategeko mpuzamahanga, bivuze ngo uburenganzira bw'abantu buteganyijwe mu mategeko mpuzamahanga ntibufite agaciro imbere y'ibyo amategeko ngenga n'itegeko nshinga y'u Rwanda riteganya. Iki rero kikaba ari ikibazo kinini ku burenganzira cyangwa se mu kurengera no kubahiriza uburenganzira bw'abanyarwanda. Iyo usomye ingingo y'ijana 68 ingingo y'ijana 68 y'itegeko ryo mu 2015 iraza igasa nk'ivuguruza bya bindi twavuze bigaragara mu ngingo ya 95 ishimangira agaciro k'amasezerano mpuzamahanga mu mategeko y'u Rwanda. Wigira iti iyo amaze gutangazwa mu igazeti ya leta amasezerano mpuzamahanga yemejwe burundu mu buryo buteganywa n'amategeko agira agaciro nk'akandi mategeko akurikizwa mu gihugu hakurikijwe ibiteganywa mu gika cya mbere cy'ingingo ya 95. Nyamara ibyo ngibyo bikavuguruzwa n'ingingo y'ijana 70 ivuga ko yo itera urujijo kuko ivuga ko igihe hagaragaye ivuguruzanya hagati y'amasezerano mpuzamahanga n'itegeko nshinga cyangwa itegeko ngenga, iyo ngingo ivuga ko amasezerano mpuzamahanga afite ingingo inyuranyije n'itegeko nshinga cyangwa itegeko ngenga, ububasha bwo kuyemeza burundu ntibushobora gutangwa itegeko nshinga cyangwa iryo tegeko ngenga bitabanje kuvugurura. Urumva rero ni ikibazo gikomeye hano kuko ingingo y'ijana 70 y'itegeko nshinga ingingo y'ijana 70 yivugurura y'itegeko nshinga iraza ikavuga iti mu gihe hazaba hari amasezerano mpuzamahanga ayo masezerano mpuzamahanga bikagaragara ko anyuranyije n'itegeko nshinga cyangwa itegeko ngenga ngo ububasha bwo kuyemeza burundu buzabaho ari uko itegeko nshinga ribanje guhindurwa cyangwa itegeko ngenga ribanje guhindurwa. Ibi rero iyo bifashe ukabigereranya n'ingingo y'ijana 68 y'iryo vugurura hamwe n'ingingo ya 95 umuntu ahita yibaza aka kavuyo bashyize mu itegeko nshinga cyangwa mu ivugurura ry'itegeko nshinga nakiki, kuko ibivugwa mu ngingo y'ijana 68 na 95 byerekana ko amasezerano mpuzamahanga cyangwa amategeko mpuzamahanga nta bubasha bwo kuvuguruza itegeko ngenga cyangwa itegeko nshinga afite. Ingingo y'ijana 70 y'ikazi ikavuga ngo mu gihe bigonganye mu gihe bivuguruzanyije ngo ahubwo ngo itegeko nshinga ry'u Rwanda n'itegeko ngenga ngo nibivuguruze donc urwo nurujijo nihanganisha ingingo ziri mu itegeko nshinga rimwe ryabaye icyo rero ni ikibazo gikomeye kiri muri iri tegeko nshinga ikindi kintu nanone cyagaragaye muri iri tegeko nshinga ni kirebana n'inshingano za Perezida wa Repubulika ariko ndumva twakwihuta iki nta mpamvu yo kugitindaho ntabwo ari ngombwa ahubwo ingingo ikomeye nagira ngo tuze no gufatanya kuyumva neza Serije ni ingingo y'ijana na rimwe ni ijana na rimwe ya indi yavuguruwe yongera manda za Perezida wa Repubulika ni ikaba n'ingingo y'ijana na rimwe nanone mu ivugurura ry'itegeko nshinga n'ubundi naho ni ingingo y'ijana na rimwe ndagira ngo hano hantu abadukurikira n'abahanga mu by'itegeko nshinga bazadufashe kumva batubwire kuko ibibazo nibajije jyewe numvise bisa n'ibigoye kubisobanukirwaho ubwo abandi bazadufashe reka mbanze soma ingingo y'ijana na rimwe y'itegeko nshinga ryo mu 2023 imwe yateganyaga manda z'imyaka irindwi iravuga ngo Perezida wa Repubulika atorerwa manda y'imyaka irindwi ashobora kongera gutorwa inshuro imwe none bakavuga ngo nta na rimwe umuntu yemererwa gutorerwa manda zirenze ebyiri ku mwanya wa Perezida wa Repubulika uko niko ingingo y'ijana na rimwe yavugaga noneho murabizi yuko hatowe iyi ngingo yavuguru noneho Perezida wa Repubulika akongezwa indi manda dore reka mbanze mbisome uko byanditse muri iri vugurura ry'itegeko nshinga ni ingingo y'ijana mirongo irindwi na kabiri iravuga ngo ingingo y'ijana mirongo irindwi na kabiri iravuga ngo Perezida wa Repubulika uri ku buyobozi mu gihe iri tegeko nshinga rivuguruye ritangira gukurikizwa akomeza manda yatorewe hatabangamiwe ibiteganywa mu ngingo y'ijana na rimwe y'iri tegeko nshinga ngo hitawe ku busabe bw'abanyarwanda bwabaye mbere y'uko iri tegeko nshinga rivuguruye ritangira gukurikizwa bushingiye ku bibazo byihariye u Rwanda rwasigiwe n'amateka mabi rwanyuzemo n'inzira igihugu cyafashe kuyivanamo ibimaze kugerwaho no kubaka umusingi w'iterambere rirambye hashyizweho manda imwe y'imyaka irindwi ikurikira isozwa rya manda ivugwa mu gika cya mbere cy'ingi ngo ibiteganywa mu ngingo y'ijana na rimwe y'iri tegeko nshinga bitangira gukurikizwa nyuma ya manda y'imyaka irindwi ivugwa mu gika cya kabiri cy'iyi ngingo reka nsome iyi ngingo y'ijana na rimwe y'ivugurura ry'itegeko nshinga iravuga ngo Perezida wa Repubulika atorerwa manda y'imyaka itanu ashobora kongera gutorerwa indi manda imwe ikibazo rero kiri aha ngaha ni iki urabona ko ingingo y'ijana na rimwe y'iri vugurura ivuga ko Perezida wa Repubulika afite manda y'imyaka itanu ishobora kongerwa inshuro imwe noneho ikibazo rero gihari ni iki twibuke yuko hari akantu muri ya ngingo ijana na rimwe kari kanditsemo batagaruyemo kariya twasome kavuga ngo nta na rimwe umuntu yemererwa gutorerwa manda zirenze ebyiri ku mwanya wa Perezida wa Repubulika ako kantu bagakuyemo ntago bakagaruye mu ivugurura ry'itegeko nshinga ntago bigeze bakagaruramo kabaga mu itegeko nshinga kavuga ko nta na rimwe umuntu yemerewe kurenza manda ebyiri bagakuyemo ariko nubwo katarimo reka twibaze ikibazo ese ko Perezida ku bw'ingingo y'ijana na rimwe y'itegeko nshinga ryo mu 2015 ko Perezida yemerewe manda y'imyaka itanu ashobora kongera gutorerwa inshuro imwe uyu munsi Kagame ko ari muri office kubwira itegeko nshinga yemerewe kongera kwiyamamaza mu 2015 akazi yamamariza indi myaka 5 yemererwa kuzongera kwiyamamariza indi shuro imwe kuko hano bavuze ngo ibiri mu ngingo y'ijana na rimwe ngo bitangira gukurikizwa nyuma ya manda y'imyaka 7 perezida uriho arimarangiza ubu ngo kibazo ndi kuzamura muri kirumvikana Serge
ndeza matwi rwose ndimo ndagerageza kubyumva mfite ibazo byinshi mu bazo mukanye
ni ikibazo gikomeye nange nibajije kuko ikibazo kirimo nahakiri ese ko prezida hari uyu munsi ari an exercice narangiza manda ye reka nongere nsubiremo hano bavuze ngo washyizweho manda imwe y'imyaka 7 ikurikira isozwa rya manda ivugwa mu gika cya mbere kingi ibiteganywa mu ngingo y'ijana na rimwe y'iri tegeko nshinga bitangira gukurikizwa nyuma y'imyaka 7 ivugwa mu gika cya kabiri kingi donc ibirebana na manda y'imyaka 5 bizatangira gukurikizwa ari uko manda ya y'imyaka 7 ya prezida irangiye none no, ikibazo cyo
kwa kuzarangira muri 2024
nibwo izarangira 2024 eh none ikibazo cyo
muri manda y'imyaka 5 yes
mu y'imyaka 5 none ko prezida an exercice wa azaba yemerewe gukomeza kiyamamaza ni cyo ngicyo kintu gisa nk'ikigaragara nk'urujijo hano muri iri tegeko nshinga ntabwo gisobanutse
hari imiti ihari kuri Kagame azakomeza manda y'imyaka 5 inshuro 2 nanone bivuze yuko nta hakintu kimukumira muri iri tegeko nshinga ryavuguruye nkurikije uko ndimo kubyumva
ariko nanone kuko baravuga ngo hano ngo ibivugwa bitangira gukurikizwa ruko manda irangiye noneho ikibazo gihari ni iki ngiki nuko na deba mu Rwanda ihabaye abanyamategeko ngo babivuge babigeho babyarigimanteho ikibazo gihari ni ukuvuga ngo prezida urangije manda ze na rya yindi yari yongerewe y'imyaka 7 ese aremerewe none uko kwemererwa kurakomoka aragukura nicyo kibazo kuko iri tegeko nshinga nacyo ribigaragaza ibyo nuko gusa abantu babyishyiramo ngo imyaka 5 garayemerwa zayikomeza ariko hano ikibazo gihari nuko deja manda ye azaba yirangije kandi an exercice noneho uzatorwa abe yemerewe imyaka 5 ashobora kongera gutorerwa indi shuri noneho ni ukuvuga ni ikibazo gikomeye kizamo ni prezida urangije manda y'imyaka 7 ni iki kimwemerera hano kubwira itegeko kuzaba kugira uburenganzira bwo kuzongera kwiyamamaza ahangaha hari habaye deba hakazaba n'abantu babakuraje bagasaba urukiko rw'ikirenga rushinzwe itegeko nshinga ibi bintu rwazabisobanura rukagaragaza kuko niba prezida Kagame afite uburenganzira bwo kongera kwiyamamaza arangije manda y'imyaka 7 n'ikibazo gikomeye
ibi bintu nabibiganiro mwaka 2015 twagize ibiganiro byinshi n'abanyapolitiki batandukanye afite turi mu nzi bacyugo y'imyaka 7 aho ngo turemeranya ko turi mu nzi bacyugo y'imyaka 7
ntabwo itegeko rivuga ko ari inzi bacyugo
ariko barabisobanuye
hano itegeko nshinga rivuga ko batanze impamvu bongereye imyaka 7 batanze impamvu barazitanga
bavuga ko imanda ni nka bonus no gushimira Kagame twe tubyita nk'inzi bacyo kuko imyaka 5 izatangira gukurikizwa nyuma y'imyaka 7 kandi ushaka kwimamaza inshuro ebyiri niba nibuka twakoze ibiganiro bitandukanye n'abanyapolitike ndetse nateze amatwi ba Tito Rutaremara babisobanura bavuga yuko 7 ni ubusabe bw'abanyarwanda donc ni consideration ko ari gift bahaye Kagame bitewe n'uko abanyarwanda neza ubu ni itegeko nshinga rivugururwa buriya nk'uko twabyumvaga icyo gihe rizatangira gukurikizwa muri 2024 kuri ya myaka 5 wasobanuraga mu kanya iyi myaka 7 twibajije ukuntu twakizwe munsi bakiyo imyaka 7 kandi igihugu kiri muri continuity y'ubuyobozi ku muntu uri ku butegetsi ariko bakongeramo iyo myaka 7 yarangira bakakira no manda y'imyaka 5 inshuro 2 uko byibaza twarabyibazaga ariko wa mugani umunyamateka urimo kubisobanura rero ntangiye kubona ko harimo udutendo bagiye batsikiramo dutera abanyarwanda urujijo batubwiye ko ari bonus en fait bivuze yuko imana imyaka 7 ni bonus ya Kagame mwenyewe nta n'undi muntu ushaka kuyibona mu bandi bantu bageragezaga iyo amafaranka yabi neza agatsinda amatora cya gihe cyangwa akava wa wundi wo mu Faransa yitwa Ngukira wa mugabo mu Faransa yitwa Muki Philippe Maiman supose ko ari utsinze amatora iyi mana y'imyaka 7 ntabwo bari kuyihabwa bari guhita bajya mu myaka 5 njye ibyo biganiro akurikiye ku mbuga nkoranyambaga ku maradiyo bavuga yuko iyi myaka 7 ni bonus ya Kagame ariko iyo aza gutsindwa amatora ntabwo imyaka 7 yari kubaho bari guhita binjira mu myaka 5 manda 2
ariko iki kintu iyi ngingo y'ijana 72 Jensir ingingo y'ijana 72 irazi gasobanura impamvu bamushyiriyeho iyo mana noneho ikibazo rero gihari ni iki nuko bavuga hano ibiri mu ngingo y'ijana 71 bizatangira imyaka 7 irangiye noneho ikibazo kikaba ese perezida en exercice urangije manda y'imyaka 7 arakomeza ajye kwiyamamaza indi myaka 5 naho ngaho ikibazo kiri ni iki kibimuhera uburenganzira tubone naho ngaho itegeko ubwaryo ridasobanutse ahangaha donc buriya abakonstitisiyonaliste hano bahazana bakerekana ko harimo icyuho gikomeye kizire kuko nta umuntu arangije manda zigeze kuri 3 noneho araze ngiye gutangira bundi bushyashya nk'aho bitariho kuko hano ntabwo bivuze si nk'aho perezida atarahari ntabwo turi muri transition ntabwo iyo ari transition iri ni itegeko abantu sinzi impamvu abantu ababyita transition aho babihera kuko nta n'ubwo itegeko nshinga ubwaryo rivuga ko ari transition ahubwo ni uko ku busabe bw'abanyarwanda baravuga ngo dukurikije ya manda yari kurangira muri 2017 abanyarwanda batoye yuko uhari akomeza kuyobora indi myaka 7 ese nirange ni iki kimuha ubwo burenganzira naho ngaho hari ikibazo ubwo abanyepolitike nahamagara abanyepolitike kuba bitegura iyi ni deba bazazamura igomba kujya mu rukiko rw'ikirenga rukabisobanura
ugize neza kuko urabisurinye kandi twabigiyemo impaka mu mwaka 2015-2016 n'abamwe mu banyapolitike ndibuka Padiri Nahimana twaraganira igihe kirekire ko yavuga ko azajya kwiyamamaza avuga yuko izi ngingo zitamukumira avuga yuko n'ingingo y'ijana 101 yavuguruwe ariko itavuguruwe mu mitekerezo itavuguruwe yavuguruwe mu mapuro ariko mentari iyo ngingo ni ntayegayezwa niba ariko mu byita nibyo byagarutse muri radi ngingo y'ijana 101 ariko ngarutse muri iyi ngingo y'ijana 72 ivuga kuri perezida wa repubulika utumye nsubira no kuyireba kugira ngo ndebe ibintu byanditsemo biteye impungenge perezida wa repubulika uri ku buyobozi mu gihe iri tegeko nshinga rivuguruye ritangira gukurikizwa nyaganire ndebe niba ari amaso atangiye kujya ananirwa ritangira gukurikizwa akomeza manda yatoriwe hatabangamiwe ibiteganywa mu ngingo y'ijana 101 ry'itegeko nshinga hitaye ku busabe bw'abanyarwanda bwabaye mbere yuko iri tegeko nshinga rivuguruye ritangira gukurikizwa bushingiye ku bibazo byihariye u Rwanda rwasigira amateka mabi rwanyuzemo n'inzira igihugu cyafashe yo kubivamo imaze kugerwaho no kubaka umusingi w'iterambere rirambye hashyizweho manda imwe y'imyaka 7 ikurikira isozwa rya manda ivugwa mu gika cya mbere cy'ingingo none se Maître Valentin ubu yitaza kuba ari nka RPF iri ku buyobozi kwemere ko wenda ari undi muntu uzaba ari murindi cyaka ari ku buyobozi aya mahamba yose batubwira ahangaha yari kwandika muri ingingo za 72 statement bakorera Kagame bamukoreye ahangaha bayikorera undi munyarwanda utari muri RPF waba uri ku buyobozi bayikorera undi muntu umwenegihugu usanzwe nkawe nkanjye waba uri kuri ubu buyobozi akavuga ati dushingiye kuri ibi nibi dusanze dukeneye indi manda y'imyaka iri kugira ngo tuyikireho bitewe n'amateka u Rwanda rwaciyemo ndemerangwa nawe ukurimo kubona ko ari ikibazo ariko se aba banyarwanda bari muri ruriya Rwanda bitigwe kuba babicarenjinga uko byibaza kandi ko byibaza
ya ni ikibazo gikomeye kuko jyewe aho ndi kwitsitsa naha ni iki kimuha uburenganzira bwo gukomeza kiyamamariza imyaka 5 arangije manda ye y'imyaka 7 donc ngo yongere atangire indi manda y'imyaka 5 ishobora kongerwa nta hantu bigaragara nta kintu hano kibimuhera ubwo burenganzira donc un président urangije exercice ye ngo akomeze kuko icyo hano bavuga gusa nuko iyi manda ni ukubera abanyarwanda bahisemo kubisaba noneho barangije bavuga bati ibiri mu ngingo y'101 bizatangira gukurikizwa ari uko manda y'imyaka 7 irangiye aha rero akaba ikibazo nirangira azafatwa nk'utari perezida ugiye kwiyamamaza puri ni première fois ugiye kwiyamamaza bwa mbere azafatwa nk'utari perezida naho ngaho ibibazo biri njyewe mbona abanyepolitiki bashatse ubwo baba bitegura bakazabicarenjinga bakazabinabisobanuza urukiko rw'ikirenga rukabisobanura kuko ku bwanjye nta kintu mbona gitanga ububasha kuri perezida kuzakomeza indi manda y'imyaka 5
mbere ukomeza nyemerera gato kuko ndabona kuri YouTube hari abantu kwandika commentaires zabo biratuma subira muri za archive z'ibiganiro twagize mu mwaka wa 2015 abadepite barabyivugiraga aba batorotarimara ba Evode bavuga ko iyi ni exception kuri Kagame gusa kuko hari n'uwanditse ati iyo Frank Habineza atsinda byari kugenda bite ntabwo iyi manda ari gukurikizwa ano ikintu niho ruzingiye iyi myaka 7 imyaka 7 ya imitima ya Kagame ari bonus wenda sinzi niba mbisobanura mu rwego rwumvikana nk'abanyamateka mu bisobanura bavugaga ko iyi manda ni ya Kagame niyo mpamvu yashyizweho iyo Frank Habineza atsinda amatora twemere ko atsinda amatora ntabwo iyi myaka 7 ari kubahirizwa bari guhita bajampinga bakajya ku myaka 5
rero ikibazo harahita hazamo ikindi kibazo rero gikomeye abo bavuga ko ari manda yashyiriweho exceptionnellement Kagame kandi ni nako byagenze koko baraza nanone bongere bagwe kuko rya tegeko ya ngingo yatangiye kuba perezida kubw'itegeko ishinga ryo mu 2003 twibutse ko ingingo y'101 yo mu 2003 yavugaga yuko perezida yemerewe manda 2 gusa kandi ngo nta nari mu muntu yemererwa gutorerwa manda zirenze 2 ku mwanya wa perezida wa repubulika noneho hano hahise haba exception byitirirwa ko abanyarwanda basabye ko yongezwa indi manda y'imyaka 7 ariko tujuru igitegeko ryatangiriye ntago iriya ngingo izapfuza noneho nituyizamo kubw'ingingo y'101 ubundi kubw'ingingo y'101 y'itegeko nshinga ryo mu 2003 manda ze yarazirangije noneho abanyarwanda bati turacyagukeneye indi myaka 7 nubwo zirangiye tugukeneye indi myaka 7 imyaka 7 nirangira kundi byaba birangiye ni ukuvuga ko hatangiye indi sikre y'imyaka 5 ni iki cyemerera Kagame gukomeza
nta ngingo imukumira rero muri sikire y'imyaka 5 na wazaba afite amahirwe nka yabandi bakandida niko babisobanura
niko babivuga ariko ibyo ngibyo bishobora kuza gine muri fanatisme politique ariko nitujya muri logique y'itegeko ntago biri kugaragara itujya muri logique y'itegeko ntago biri kugaragara nta hantu tubona ko afite ubwo burenganzira president exercice wari wararangije manda ye abanyarwanda exceptionnelma bakamwemerera gukomeza indi manda erega kuri we iriya ngingo y'ijana na rimwe ntago ari impfabusa iri applicable kuko nicyo gihe yari iri itegeko rigenga ibyahise ibyari bihari ni ukuvuga iriya ngingo y'ijana na rimwe yo mu 2003 kuri we iracyari applicable ariko abanyarwanda bamwemereye exception yo kongezwa manda y'imyaka 7 iyo ni exception ni nayo mpamvu tuyifata gutyo wari wemereye imyaka 7 manda y'imyaka 7 wongera gutorerwa inshuro imwe urayirangije ariko tugize exception wemerewe imyaka 7 exception wongejwe indi myaka 7 ni ukuvuga ko ubundi byagombye kurangira noneho mu 2024 hazaza undi mukandida utari Paul Kagame kubwitegeko yewe ni interpretation biha ubwo n'abandi banyamategeko bazakurikira ikiganiro bazadufasha badufashe kumva n'abandi banyepolitiki ariko kubwanjye ndabonamo ikibazo gikomeye abazamura debat ko Kagame agomba gukomeza ye kubwanjye nta hantu mbibonera ko agomba gukomeza
none metre amavugurura yaba yarabaye y'iki yo kuvugurura ingingo y'ijana na rimwe kugira ngo akomeze ahabwe imanda twiti ya bonisi bikarangiriraho kandi basaba ubwo afe badutera igipindi cy'inkangara cy'uduseke baravugaga bati aracyakomeye aracyafite imbaraga yakomeza kutuyobora kuri wowe urumva bihagije mu itegeko kuri isoma kumva yuko atemere gukomeza 2024 kandi barakoze exercice bavuga bati twemereye abanyarwanda icyo badusabye turabivuguruye ndabikubaza nk'umuntu tuganira kuko ndabizi ni dictatorship turimo ha demokarasi iri mu Rwanda ariko nagerageje ngo unyereke muri iriya ngingo umutego wavuga uti aya magambo aya naya aramukumira kwinjira muri manda nyuma ya 2024
no njyewe ndajya mu ngingo y'ijana na rimwe y'itegeko nshinga ryo mu 2003 niyo yamugengaga ntago iriya ngingo yigeze ita agaciro niyo yamugengaga noneho igihe irangiriye kandi iriya ngingo yagaragazaga ko adashobora kongererwa manda noneho hano habonetse justification abanyarwanda bati tugiye gutora habeho indi manda y'imyaka 7 noneho hano mu itegeko biri crepe baravuga ngo ibiteganywa mu ngingo y'ijana na rimwe y'itegeko rivuguruye bizatangira gukurikizwa nyuma y'imyaka 7 ese aho niho abantu bahera se noneho bakavuga ko ari bafite uburenganzira no nta kitegeko ribyerekanaho kuko we iyi myaka 7 nirangira don imyaka 7 nirangira manda ze zizaba zirangiye ebyiri yakoze na bonus abanyarwanda bazaba baramwongeje zizaba zirangiye
ingingo y'ijana na rimwe yo mwaka 2003 yavugura mwaka 2015 igira iti manda ya perezida wa repubulika atorerwa manda y'imyaka 5 ashobora kongera gutorerwa indi manda imwe iyo ni kivuga ingingo ijana na rimwe yo mwaka 2003 yavugura mwaka 2015 aha rero niho nibaza ukubimbwira nk'umunyamategeko kuri wowe uti Kagame ntabwo afite ububasha bwo kwiyamamaza iri tegeko riramukumira mwaka 2024
iri tegeko itegeko kuko we manda ze ejo bundi mu 2024 ni ukuvuga ngo mbese Kagame ari kuri regime yihe ni ukubanza kumenya regime ariho y'itegeko ni iyihe regime ariho ntago itegeko ryigeze rivuga ko manda ebyiri yayoboye zapfuye ubusa ntaho byigeze bivugwa kandi muri iryo tegeko bagaragazaga neza kuko iriya ni regime yamugengaga bagaragazaga yuko atemerewe kongera kwiyamamaza inshuro zirenze ebyiri noneho abanyarwanda niho haje exception noneho ya exception iravuga iti nubwo wagombaga guhagarika ubu ariko noneho tukwemereye indi manda y'imyaka irindwi ufite nicyo kibazo cy'imyandikire y'amategeko yaziye agenderera ubundi tegeko ntabwo rigomba gushyirirwaho umuntu icyo ni ikintu kibi ntabwo itegeko rigomba gushyirirwaho umuntu icyo bita la loi doit être impersonnelle
ni byo abantu bakwandika nyine ha ariko none se ko bashyizeho manda y'imyaka irindwi ya bonisi bavuga ngo kumushimira bitewe n'aho igihugu cyaciye n'amateka cyarasobanuwe wenda nubwo bamwe bavuga ati turi cy'amategeko avuga ariko no muri propaganda barabiririmbye mu biganiro ku maradiyo bavuga impamvu bikozwe bavuga impamvu batamwitesha kuko aracyahari ukumva niwe bavuga ntabwo bavugaga undi mukandida uziyamamaza nawe bavugaga ati ni Kagame bitewe n'aho yavanye u Rwanda n'aho rugejeje nubwo wenda bataretsemo izina rye Kagame ngo ryandikwe ku ikaramu y'umukara ku rupapuro rw'umweru ariko warabyumvaga ko barimo kumudodera itegeko nshinga ku mutwe we kandi batari kuvuga iriya ngingo kugira ngo muri polisi y'imyaka irindwi ngo birangirire aho ngaho niyo mpamvu nkeka ko iriya myaka itanu bavuga yuko nta kintu kimukumira
niko bavuga nyine ubwo bazagenda uko mu bisanzwe nyine kwica amategeko n'ibindi n'iki ariko ubundi we imyaka ye yemerwa n'amategeko yarirangiye niba ari ya bonus yarirangiye ni ukuvuga ko nyuma y'imyaka itanu azaba hatangiye ibindi none se nyuma y'imyaka itanu tuzamukonsidera nk'utarigeze ayobora igihugu naho ngaho ikibazo ki azajya kwiyamamaza nk'utarigeze ayobora igihugu
hano rero hari umugenzi wacu dufite nk'uko twavugaga audience y'abarundi benshi ati mutumye tugaruka ku by'iburundi mfite nkuru nziza avuga ati hari manda nayoboye ntatowe n'abenegihugu natowe n'abadepite abandi bati abadepite bari bahagarariye abenegihugu uribuka ko mu Burundi opposition yavugaga ati Peter uyoboye manda eshatu wati njye nyoboye ebyiri kuko hari manda natowemo n'abadepite ntatowe n'abenegihugu ni umuntu nkurikiye ati mutazaga mu mutego nk'uwabaye i Burundi aho nyine Peter nkuru zavuga ati nyoboye manda ebyiri natowemo n'abaturage abandi bati uyoboye eshatu kuko hari niyo natwe twagutuyemo turi abadepite duhagarariye abaturage kuko icyo gihe amatora yakozwe mu rwego rwa institution abadepite baratora so ni ibintu byumvikana
ariko Serge ntaguciye mu ijambo i Burundi habaye ikibazo cya texte zari zihanganye hari amasezerano yarusha y'abarundi hakaba n'ikibazo cya constitution noneho haba kuinterpreta donc haba interpretation ku bwa constitution akavuga ngo perezida atorwa n'abaturage amasezerano yarusha manda ya mbere yateganyaga ko azatorwa n'abadepite noneho icyo nicyo kibazo cyawe twebwe turi hano ikibazo gikomeye Kagame tuzamufata nk'umuntu utarigeze aba perezida mu 2014 ngo akomeze naho ngaho ikibazo cye
2024
reka ubwo bazadufasha kubitekerezaho n'abandi batubwire hari ikintu gikomeye kindi ngira ngo turangirizeho hari ibintu wenda biri mu mategeko yacu nabyo nari nifuje kuvugaho gato ni ibirebana ari itegeko nshinga ryo mu 2003 ari n'ivugurura byose byakomeje gushimangira yuko perezida wa repubulika iyo adakurikiranywe akiri mu nshingano ze adashobora gukurikiranywa yaravuyeho icyo ni ikibazo gikomeye ariko itegeko nshinga ritorwa mu 2003 siko byari bimeze iryo n'ivugurura ryakozwe mu 2008 baza kuvuga ko badonko bazana n'icyo kintu cya immunité de poursuite nyuma yuko president arangije inshingano ze avuye mu mirimo ye bavangwe niba atarakurikiranywe kubyaha yakoze akiri mu nshingano igihe azaba zivuyemo ntabwo ariho azabikurikirwamo ariko nkagira ngo iyi nayo ni ingingo ipfuye idafite logique yarakoze ibyaha yaraye mu gihugu n'iki none afite n'imbaraga arazifashisha ngo adakurikiranwa noneho ngo ubwo budahangarwa bugumane icyo ni ikibazo nyine ni bya bindi by'abadiputateri ariko hari ikintu tumaze iminsi tuganiraho hano ingingo y'ijana 141 y'itegeko nshinga byo mu 2003 yateganyaga nuko iyo ngingo yavugaga ibirebana no kuburanishiriza imanza mu muhezo bya bindi tumaze iminsi tuvuga donc itegeko nshinga ryo mu 2003 mu ngingo y'ijana 141 nk'uko bigaragara mu ivugurura nimero 3 ryo kwa 13 z'ukwa 8/2008 mu ngingo ya 27 ivuga yuko imanza ziburanishizwa mu ruhame keretse urukiko rwemeje ko habaho umuhezo mu buryo buteganywa n'amategeko naho no baravuga ngo imanza ziburanishizwa mu ruhame keretse urukiko rwemeje ko habaho umuhezo mu gihe kuburanishiza mu ruhame byagira ingaruka mbi kwituze rusange rya rubanda ingingo y'ijana 141 mu itegeko nshinga ryo mu 2013 ngo imanza ziburanishirizwa mu ruhame keretse iyo urukiko rwemeje ko habaho umuhezo mu gihe kuburanishiriza mu ruhame byagira ingaruka mbi kwituze rusange rya rubanda cyangwa bigatera urukozasoni ni muri izo situasiyo ebyiri kureba ituze rya rubanda n'urukozasoni ni ku itegeko nshinga ryavugaga noneho ingingo y'ijana 151 y'ivugurura ry'itegeko nshinga ryo mu 2015 yaraje irabihindu iravuga ngo habaho umuhezo icya mbere niba byabangamira umutekano yense niba byabangamira imico mboneza bupfura ibyo bise urukozasoni ariko noneho agashya bazanyemo ni akahe ngo n'igihe cyose umucamanza asanze ari ngombwa ngaha hateye ikibazo niho ivugurura ryo mu 2015 ryaje ngo n'igihe cyose umucamanza asanze ari ngombwa aha rero niho hari ikibazo kubera kwenye twabonye mu rubanza rwa Idama umucamanza ategeka umuhezo ngo kubera nk'uko havugiwe mu ubuzima bwa perezida iyo tuza kuba tugifite itegeko nshinga ryo mu 2003 ntabwo biriya byashobokaga kuko bagombaga kwerekana niba ari ituze rusange ryangiritse cyangwa niba ari urukozasoni ariko noneho hano baje baha ububasha umucamanza ngo umucamanza arabisuzuma nasanga akabona ari ngombwa ko urubanza rujya mu muhezo ategeke ko rujya mu muhezo nasomye ingingo y'ijana 131 y'igitabo cyerekeye imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha y'itegeko ryo mu 2019 iryo tegeko usanga riteganya ko iburanisha rikorwa mu ruhame icyakora urukiko rushobora kwemeza iburanisha riba mu muhezo mu gihe ryabangamira umutekano cyangwa ibico mboneza bupfura n'igihe umucamanza asanze ari ngombwa aha rero niho umucamanza ahera ibintu by'umuhezo baraje bongeramo ku mucamanza afite ububasha bwo kubitegeka igihe cyose ashakiye icyo ni ikibazo rero niyo mpamvu dusigaye tubona abantu bahatirwa kujya kuburanira mu muhezo kandi mu by'ukuri bigaragara yuko kuburanira mu ruhame nta kintu na gitoya byari kwangiza ikindi kintu nanone kigaragara mu itegeko nshinga bo cyanagaragaraga no mu itegeko nshinga ryo mu 2003 ariko no muri iri vugurura kirimo mu ngingo ya 49 ni ikijyanye ni ikirebana n'amasezerano yo gutanga cyangwa kugurana igice cy'u Rwanda cyangwa se komeka kurwana igice cy'ikindi gihugu ngo ntashobora kwemezwa burundu bitabanje kwemezwa n'abanyarwanda muri referendum ariko muribuka ko tuzi yuko hari ubutaka bwagiye bwegurizwa ibindi bihugu by'amahanga muribuka ko Djibouti ifite ubutaka i Kigali ari ya muri kiriya gice bise zone niba ari ni free trade zone
special economic zone
yes bahayeyo Djibouti ibibanza byinshi ifite y'inuza kandi constitution yacu iravuga ngo nta gihugu gishobora nta ubutaka bw'u Rwanda ushobora kwegurirwa igihugu cy'amahanga bidaciye muri referendum ariko byarakozwe ibyo ngibyo rero ni ibibazo bigaragara nyine mu itegeko nshinga ryacu reka dusoreza ahangaha ndumva iby'ingenzi ntabwo twari kujya kurondora buri ngingo nagiye igerageza gupikinga ku ngingo mbona ko zisa n'izirebana n'uburenganzira bw'abanyarwanda ariko hari iyo ntavuzeho ngira ngo irebana nibyo bubasha bw'inkiko kandi ndatekerezaga ko ari ngombwa iri hehe ingingo yateganyaga mu itegeko nshinga ryo mu 2003 ntago ndi kubona neza hano nari narayanditse ariko iyo ngingo yemereraga abacamanza ububasha bwo kutubahiriza amategeko n'amateka mu gihe babona ko bidakurikije amategeko bivuze iki donc hari amategeko azakabaho noneho bikagaragara ko ayo mategeko asa nk'abangamye cyangwa se anyuranyije n'itegeko nshinga n'urugero cyangwa muri bwa busumbane bw'amategeko ugasanga ariho itegeko rinyuranyije n'iririsumba abacamanza ntibari bemerewe kuyakurikiza urugero ni nka biriya tuvuge wenda natanga nka biriya bya gacaca byabuzaga abantu uburenganzira bwo kuburana umucamanza iyo biza ko hari ibintu byo mu rukiko byiyubashye umucamanza ashobora kuvuga ati iri tegeko ntabwo naryubahiriza kuko riravuguruza itegeko nshinga donc ubwo bubasha abacamanza bari babwemerewe mu itegeko nshinga ryo mu 2003 ni iby'abanyamategeko bita controle sida mu ivugurura ry'itegeko nshinga mu 2015 ibyo bahise babikuraho ni nayo mpamvu tubona yuko hari amategeko menshi ajyaho agaragarama akarenganye abacamanza bakicecekera bakayapri kuko yakabaye kabone nubwa akarengane kagaragara muri ayo mategeko ibyo mu itegeko nshinga ryo mu 2003 byabagamo ariko mu itegeko nshinga ryo mu 2015 babikuramo muri make rero ni ibi bintu by'ingenzi nashakaga gusa nk'uwitsitsaho ibintu bifitanye isano n'umuryango nyarwanda nabonaga ari byo umuntu yasa nkuvugaho muri aka kanya Serge murakoze
Maitre urakoze kuko ikiganiro gitwaye amasaha arenga 2:40 gikomeye ibintu byinshi cyane kandi by'ingenzi hari akantu kanshitse bigukundiye wenda wakagaruka 3:35 aho wavugaga muri biriya bya forumu cyangwa amashyaka akorera hamwe ko mu itegeko nshinga rya 2003 bavuga kurwanya ubutegetsi bw'igitugu cyangwa abanyagitugu ariko mu itegeko ryavuguruwe mu 2015 itegeko rya 2003 ryavuguruwe mu mwaka wa 2015 icyo kintu cyo kurwanya ubutegetsi bw'igitugu cyangwa bw'abanyagitugu baba batabagikarutseho ako kantu kanshitse nakumvise ngufite muri ekuteri arimo kubisaba ariko nibagirwa kunota aho wabivuze mu ikubitiro uvuga ibiriya birana za forumu amashyaka ya politiki akoreramo kurwanya sisiteme y'abanyagitugu wabukibuka imbere yawe niba bitakoye
ya ndabyibuka na naho navuze yuko mu itegeko nshinga bashyizemo ikintu bita ngo demokarasi y'ubwumvikane donc ko mu Rwanda ngo haba icyo bita ngo demokarasi y'ubwumvikane cyo bise demokarasi consensuelle ngo ni demokarasi ujya wumva yuko ngo twebwe ngo ibintu ngo turicara ngo tukabiganiraho ngo tukabyumvikana niko bahora bisobanura ariko noneho ikibazo gihari nuko iyi demokarasi y'ubwumvikane ntabwo isobanutse nta bisobanuro yahawe mu by'ukuri ntabwo ushobora kumenya ngo ikorite ifonksiyonite imbibi zayo nizihe nihehe igera kubera yuko mu gihe bavuga demokarasi y'ubwumvikane itegeko nshinga rirongera rikagaruka rikavuga yuko hemewe politike ihame ry'uko donc hemewe demokarasi ishingiye ku bitekerezo bya politike binyuranye iryo hame nanone barongera bakagaruka bakaryandikamo noneho tukavuga turabihuza gute demokarasi y'ubwumvikane aho abantu bicara bakumvikana ku murongo umwe bagenderaho noneho demokarasi igendeye ku bitekerezo binyuranye nayo ikaba yemewe biraza guhuzwa gute impamvu mbivuga ni nuko ibintu by'amashyaka byo kujya muri forumu bimeze nk'aho ari itegeko sinibuka ari akantu gato tuzabireba nitujya kureba ku itegeko rigenga amashyaka ya politike turebane ndetse turebe n'itegeko rishyiraho forumu y'amashyaka niba sinibuka neza niba baroroheje bakavuga ko forumu ijya mu uyishaka atari obligatoire kuko nibuka yuko igihe ba ntaganda babirwanyaga baje kugera ku mwanzuro bakavuga ngo forumu ngo ntabwo ari itegeko ngo bijyamo ubisha ariko ikigaragara icyo tuzi ni uko buri shyaka ryose muri pratique rihatirwa kujya muri iriya forumu noneho muri iriya forumu niho usanga
na uyu Frank Habineza kugira ngo abashe no kujya muri uriya mwanya yabonye mu nteko nuko yemeye ko Green Party ijya muri forumu uriya mwanya yabonye iriya site yabonye nuko yemeye ko ishyaka rijya muri forumu nta nubwo ari kugira biriya bise ngo yatsinze amatora abona depurusa none 5% ngo yabonye y'amajwi kugira ngo abone site ebyiri imyanya ibiri mu nteko nuko yemeye kujya muri forumu y'amashyaka
urumva rero naho ngaho nicyo kintu bagenda bagatwicya ngo ni demokarasi y'ubwumvikane bagenda bakicara bakaganira muri forumu noneho ya pariti ikomeye ifite imbaraga ikempoza umurongo wayo kuko abandi badafite ubushobozi bwo kuwanga bakabyemera ibyo nibyo bise demokarasi y'ubwumvikane ariko ikibazo gihari hano iyi demokarasi y'ubwumvikane yagombaga kuba defini hano mu itegeko nshinga bakayisobanura iyo ariyo ntibaterekemo ikintu aho ngaho ngo twiyemeje kubaka leta ishingiye kuri demokarasi y'ubwumvikane demokarasi y'ubwumvikane ni iki ikora ite imeze ite ntabwo bigeze bayiha isura mu itegeko nshinga ngo yumvikane ibyo tubona ni za pratike aho abantu bagenda hakaba ufite ububasha akempoza ibitekerezo bye abandi bakabyemera bikitwa ko byumvikanyweho nari navuze ngo mu itegeko nshinga ryo mu 2003 harimo igice mu iragashingiro cyari kirimo aho ahavugwaga ngo twiyemeje kurwanya ubutegetsi bw'igitugu dushyiraho inzego za demokarasi n'abayobozi twihitiyemo nta gahato icyo gice cyangwa iyo statement iyo declaration mu ivugurura ry'itegeko nshinga mu 2015 ntabwo bigeze bayigaruramo ntayirimo kandi n'essentiel ni ikintu kigomba kuba cyagaragaraga muri constitution mu 2003 kubera iki babikuyemo ni uko ibi bintu bitakemewe ese bihuye na bya bindi twavugaga Kagame yigeze kuvuga arahira mu 2017 ngusanga ngo ibi bihugu bindi bitwempoza ngo za dogme ibyo yise za dogme ngo nabo batakemera abaturage babo batakemera donc ibi bya kwishyiriraho inzego za demokarasi kurwanya igitugu bikaba considere nka za dogme zidakenewe
akaba ariyo mpamvu bitagaragara mu ivugurura ry'itegeko nshinga ryo mu 2015 nta wubizi naho ngaho muri make nuko nari nabisobanuye
ugize neza turasaba dukurikiye rwose bandika ibibazo byabo mwandika ibibazo byanyu mwabyoreza kuri WhatsApp yanjye 202-59-674-44 nkaba nabigeza kuri Maître Valentin Akayezu akazabidufasha wenda kubisubiza cyangwa mwashaka mukaza mu kiganiro ku badafite ubwoba mwaza mu kiganiro ku wa kane w'icyumweru gitaha mukaba mwafata ijambo mumwibariza ibibazo byanyu nabyo byaba ari umuco mwiza abenshi murimo mufite ibibazo hari byinshi cyo kiganiro cy'uyu munsi ku itegeko nshinga ngo kibabwiye mwifuza ko wenda mwazandika ibyo bibazo ariko ubwo mufite icyumweru cyose cyo kubigira ngo mubitegure kugira ngo ku wa kane cy'icyumweru gitaha bizatworohere tugiye kuza muri sejendi itaha bibaye ngombwa rwose ko tubimenya ku wa kabiri twamenya uko twazaba gahunda yo ku wa kane cy'icyumweru gitaha Maître hari abanyandikiye baragira bati utubabarire ufate iminota itatu ugire icyo uvuga kuri Rwanda Media Commission RMC kuri bera kino kibazo cy'itangazamakuru mu Rwanda aba ni abakunzi wenda ba Cyuma Hasani cyangwa Ishema TV hari icyemezo cya Rwanda Media Commission kitandukanya n'umunyamakuru Cyuma Hasani hari itangazo ryashyizwe kuri WhatsApp barimo kuryoza bavuga bati turabakurikiye hari abari muri Afurika y'Epfo hari abari hano muri Amerika hari mu Rwanda aya masaha mu rukerera iwabo babakurikiye ikiganiro bati rwose twanyuzwe ariko mugire icyo muvuga kuri iki cyemezo iri tangazo rya Rwanda Media Commission ryitandukanya na Cyuma Hasani kuko rivuga wenda amagambo ariyo bavuga ngo dushingiye ku ngingo ya gatatu itegeko nimero 02/2013 ryo kuwa munani tariki ya munani z'ukwa kwa 2023 rigena itangazamakuru mu Rwanda iteganya ko umunyamakuru w'umunyarwanda yaba ukora mu kigo cy'itangazamakuru cyemewe cyangwa uwigenga cyangwa uhagarariye igitangazamakuru cy'amahanga mu Rwanda ahabwa uburenganzira n'urwego rw'abanyamakuru bigenga urwego rw'abanyamakuru bigenga RMC rurongera kwibutsa abantu bose ko uwitwa Niyonsenga Dieudonné wita Cyuma Hasani atari umunyamakuru mwuga nk'uko abyitirira kuri YouTube channel ye yitwa Ishema TV tuboneye kwibutsa n'abandi bantu bose biyitirira umwuga w'itangazamakuru kandi batarabiherewe uburenganzira kubihagarika kuko bihanwa n'amategeko kuko ingingo ya 181 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange ibivuga uwashaka yerekeza ngo asinge ngo kutwangira itangazo abantu baravuga bati Cyuma Hasani yanditswe muri RGB harya ni RGB na kigali yandika ibigo bikorera mu Rwanda aranditse bivuze ko business iri yanditswe muri business ikorwa mu Rwanda ntabwo akora bufuku urwego rwa RMC rusobanura rute ko rutamuzi nk'umunyamakuru kandi yanditse mu bigo narurira iramufite mu bigo byabo ariko RGB baramuzi bazi ko akorera mu Rwanda afite igitangazamakuru afite lisansi cyangwa afite team number yo kwishyura umusoro arazwi uru Rwanda Media Commission ivuga ko itamuzi ite nk'umunyamakuru kandi we yanditse mu bitabo by'amategeko yo mu Rwanda
ya ni ikibazo gikomeye ongera unyibutse nimero y'iryo tegeko
itegeko ni dushingiye ku ngingo ya gatatu y'itegeko nimero 02/2013 ryo kuwa 08/2013 rigenga itangazamakuru mu Rwanda iteganya ko umunyamakuru w'umunyarwanda bagakomeza
rindimo ngerageza kurifungura ngo ndirebe kuko ikibazo gikomeye kirimo kwibaza ni ukureba ububasha kubasha gusobanukirwa ububasha bwa ruriya rwego ubwo nabinota kugira ngo ntaza guhutiraho gusubiza kuko sinari nakiteguye noneho umuntu akabanza agasoma itegeko neza
tukamenyana n'ububasha bwa ruriya rwego kuko ikibazo gikomeye gihari ruriya rwego ngo ni urwego rw'abanyamakuru bigenzura noneho ese kwigenzura nibo bafite nibo batanga ububasha nibo batanga uburenganzira bwo kuba umunyamakuru aho niho ndi kwibaza ntago nshaka guhita nsubiza kuko byaba byiza kubanza gusoma amategeko reka nzabanze nsome amategeko agenga abanyamakuru neza kuwa kane nazabigarukaho ibi bintu nabyo umuntu akabivugaho kugira ngo ntaza gutanga ibisubizo bitari byo ntago nari nabyiteguye kuko ikibazo gihari no kubanza gikomeye no kubanza kumenya umuntu yemererwa ni uruhe rwego rufite ububasha bwo kwemerera umuntu kuba umunyamakuru cyangwa gukora umwuga w'ubunyamakuru mu Rwanda ruriya rwego rwitwa urwego rwo kwigenzura nirwo rufite ubwo bubasha bo twari dusomye hano ngo muri ingingo umunyamakuru w'umunyarwanda ukora uyigenga cyangwa ahabwa uburenganzira n'urwego rw'abanyamakuru bigenzura hari ukuba umunyamakuru hari no guhabwa uburenganzira bwo gukora ntekereza ko bishobora kuba bitandukanye ibyo rero ni itegeko ubwaryo umuntu ashobora gusoma kugira ngo abashe kubireba ko umuntu ashobora kwemererwa gukora mu gihugu cy'u Rwanda noneho hari no kuba umunyamakuru ubwabyo no kuba umunyamakuru ubwabyo ese byose ni uru rwego rubishinzwe ni ikibazo ndo kwibaza ariko nazasubiza ari uko maze gusoma itegeko neza ntago natanga ibisobanuro bihutiyeho nakora amakosa
ugize neza kuko abavuga bati muri rura aranditse business irazwi muri RGB aranditse business irazwi yabaye umunyamakuru akora ibindi bitangazamakuru bikomeye mu Rwanda arazwi ariko se RMCO iravuga iki kwitandukanya nawe ibi byose tuzabigaruka wenda kuwa kane ku bisobanuro wenda uzatubwira ubonye icyo amategeko avuga ariko nagira ngo ngushimire kuri mugoroba kugira ngo dusoze nangaha ariko kubafite ibyo bibazo bakomeje kwandika bazaza tukaba umwanya cyangwa bakaba babyandika nkabikugezaho wenda banagucaho kuri Facebook yawe kuko mbona hagati mu cyumweru ukorana za comment kuri social media wababwira kuri Facebook yawe bashatse guca muri inbox banakwandikira bakagwa n'ibyo bibazo
ya nta kibazo rwose ushobora kunyandikira inbox amazina yanjye kuri Facebook ni Valentin Akayez habanza Valentin Akayez niyo ariho niyo abanza nta yindi pardon ko iyo niyo page yangiri active hari izindi nigeze gukorera kera ariko zitari active donc iyo yitwa Valentin Akayez niyo iri active niyo nkoresha cyane ko numva wanyura kanyandikira kuri messenger nta kibazo waganira ariko ubwo no kuwa kane tuzabinyuramo noneho n'ibi by'abanyamakuru tuzabirebe neza umuntu azabe yabyiteguye yabisomye neza
urakoze cyane reka mushimire rero Maitre Valentin kubera imisiyo dukoranye kuri uyu mugoroba dushimire na Maitre Rusangara twatangiranye ariko hano hari abanyandiki bati twese turicaye dufite notebook turimo turafata note narakubwiye nti uri profesiyo mwarimu none abantu bagiye kugraduatinga mu rwego rw'amategeko bibereye mu ngo zabo kuri aditahuka ubwo rero nizera ko ikino kiganiro kizagira icyo kizagira mu mibereho y'abaturage ni nacyo cyifuza reka cy'amaradiyo amaradiyo yagombeye kubera kujijura no kwedika abantu atari ukubiba amacakubiri n'inzangano ndakubwira ko feedback kuri emisiyoni nyinshi ziri positive ku bankurikiye hirya no hino muri kontina zitandukanye bambwira bati rwose turimo turafata note turimo turiga iby'amategeko ni ibintu nakubwira ko biranejeje kandi bikomeje no kunezeza reka rero dushyiramo agatege wa mugani yandi ndirimbo ati dushyiramo agatege tuzana ingingo zifasha abanyarwanda kwinjira no kuva mu bibazo by'amafuti tuganiye ku bibazo bikomereye igihugu kandi dushaka ibisubizo byo kujya ngo tubikemure ubutumwa asorezaho mbere gutandukana kuri mugoroba
ubutumwa nta bundi ni ugukomeza kubwira abanyarwanda ngo bakomere abumva bafite umutima ushishikariye gushaka impinduka ikindi kandi uru rugamba turiho ntabwo ari urugamba rukenewe kw'abantu birirwa baterana amagambo batukana bapfa ubusa ahubwo ni urugamba rwo kwicara abantu bagatekerereza hamwe twe gupfa za politike ubona zinagoye no gushyira mu bikorwa ibintu bijyanye na memoire byo kwibuka amateka turabona ko birimo biratuma abantu aho kureba za priorite ahubwo imbaraga bazishyize mu gushwana kwirirwa batukana kwirirwa bashinjanya ibyaha aba naba 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 ibyo nta wundi ubyungukiramo ni ubutegetsi donc aka kazi ko kwirirwa abirirwa bita abantu ngo ni nkotanya abandi ngo ni ibiki barimo barakora akazi keza ka FPR yiyicariye ituje mu gihe imbaraga zagombye gushyirwa hamwe abantu bagashyira hamwe imbaraga zabo bagaharanira impinduka babakijyana bakabwira ubutegetsi ko ari ngombwa ko igihe kigeze ko ubutegetsi bwungurura amarembo y'ubwisanzure abanyarwanda bakishyira bakiza nerega na FPR na abantu barayikunda n'abanyarwanda bene wacu ni iki dukunda dukeneye kubana mu gihugu nta mpamvu yo kwangana n'iki cyo tubabwira nibatanga ubwisanzure mu gihugu abanyarwanda bishyire bizane kandi nibwira yuko nabo bazabyungukiramo
Maitre Valentin nasomye ku rubuga rwawe rwa Facebook abanyamategeko burya muri abantu beza mumeze nk'abihaye Imana mukoresha amategeko mubwi état de droit état de droit abandi usanga barivuga ngo dukundane dukundane mwe mukavuga muti état de droit amategeko yubahwe mpagaze kuri uwo murongo amategeko yubahwe iby'inkundo bazashakaho bashyira amasengero banyina bajye bakundana babahoberana ariko état de droit ni ikintu gikomeye cyane nkaba nzi ko ndi mu muhanda ngenda nta ushobora kunkubita nta uzamuhutira itegeko rizandengera wanuka ukavuga uti uri mugufi uri muremure reba izuru ryawe reba uko uteye ukanuka ariko amategeko akavuga ati don't touch me icyo kintu kikomeje hano mu banyarwanda tugomba kumva ko ikintu cy'amategeko tugikomereho twumve yuko tushobora kukwandagaza nkajya mu banyamakuru nkakwandagaza amategeko azavuga ati niyo ngingo ushobora kundengera ariko byari bivuga ngo naza nkagukoraho nkagusunika havuga ni bakwice baguteme bagufunge twumve yuko tugomba gushyiraho akadomo full stop umunyarwanda kumva yuko areshya n'undi nubwo dufite vision zitandukanye ikintu cyitwa état de droit vraiment tugikomereho tugiharanire ntidukangwe n'uko tubona abantu benshi basakuza hano hanze barasakuza ariko mu kintu cya empty mu kintu cya bafure cya vide ariko duhagarare ku kintu cyitwa amategeko n'uburenganzira bw'umuturage tukigezeho na politiki y'imiduro amatwara mu Rwanda twayigeraho vraiment ndakigushimira ko mbona commentaire wandika cyangwa post kuri ku mbuga nkoranyambaga mbona challenges yari ariko abantu bagomba kubyumverega ni nko kuvuga ngo umunyu ugomba kubona mu kuboneka mu biryo kwa kesaswa hari abashobora kuvuga bati umunyu tuwukeneye bakawugabanya ariko hari n'abavuga ati turawukeneye urumva ni balance igomba kubonekaho muri ibyo bintu bibiri tuvuga tugomba kwemeranya nk'abanyarwanda icyo kintu nagira ngo nyigushimire rwose
murakoze
murakoze cyane rero shuti mwana mutima cy'ikiganiro cyacu cy'umugoroba Maitre Valentin igitondo cyiza nawe ubutaha mwese rero mwarimu duteze amatwi nababwira ni ijoro ryiza abandi mwese umunsi mwiza w'ubukeye tuzongere duhure kuri radiyo itahuka ejo mu kiganiro igihe ni iki kandi twongere tubabwire tuti mwohereze ibitekerezo byanyu n'ibyifuzo ku buryo twazabikoresha mu biganiro byacu bitaha murakoze cyane nawe ubutaha
Bye bye. cyangwa icy'umuvandimwe agahigwa akangazwa imisozi izindi umunyarwanda zaba muri kireka reka yewe nigiriye mwihuriro nyarwanda songa 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 mbere araye n'ihuriro nyarwanda funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda songa 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 mbere araye n'ihuriro nyarwanda funga